Tieni fetu elamitse mitu yathu mphindi chabe kupemphero. Arati wathu akukwamba achisomo. Ichi chili ndedi chamwayi umene ife tili nawo wakufika kwa inu, Mulungu wathu ndi mpulumutsi. Kumva nyimbo yodabwitsa iyi, inu ndinu wamkulu bwanji. Iyo imatikondoweza ife, chifukwa kuti ife tikudziwa kuti inu ndinu wamkulu. Ndipo ife tikupemphera kuti ukulu wanu udzaonetseredwe kwa ife mwatsopano, madzulano, pamene ife tikulankhula. Ndipo icho chagwera maula anga kwa nthawi yoyamba mu zaka zambiri kuti ndiyese kupita mbuyo mu kale la moyo. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mundipatse ine nyonga ndi chimene ine ndikusowa Ambuye kuti ndikhale mu ora ili. Ndipo mulole zolakwisazanga zonse mmoyo zikhale kokha mwala oponderapo kwa wena zomwe ziti zikawabweretse iwo mofupikira kwa inu. Perekani izo Ambuye, mulole wochimwa aone mapazi pa mchenga wa nthawi. Ndipo mulole iwo atsogoleredwe kwa inu. Zinthu izi ife tikupempha mu dzina la Ambuye Yesu. Amen.
Be seated.
Inu mukhoza kukhala. Ine ndikhala wokondwa. Chabwino bwana, zikomo inu.
As this sainted
pamene mwamuna woyera uyu mbale Glover yemwe ine ndamudziwa tsopano kwa saka zina ndinali nawo mwayi wokhala naye iye kanthawi usiku watha ndipo iye wandiuza ine za iye anali atagonekedwa kwa kanthawi pang'ono kupumula ndipo tsopano pa zaka 75 ndi zisanu zakubadwa akubwereranso mu mtumiki wa Ambuye. Ine sindili theka wotopa monga ine ndinalili poyamba, ine ndisanamve izo. Ine maganiza ine ndinali wotopa koma ine sindikukhulupirira kuti ine ndili. Iye anayika chabe apa kwa ine mipango ina mu maonekedwe ama envelope ndi zinazotero imene ili mkati ndipo amatidwa kale. Tsopano Yesu wa inu mudziko la wayilesi kapena pano amene mukufuna umodzi wa mipango iyi. Ndipo inu mukanafuna Angelos Temple imayitumiza iyo mosalekeza nthawi zonse. Inu mukhoza kulembera konkuno ku Angelos Temple ndipo iwo adzapempherera pa iyo chifukwa ine ndikutsimikizirainu kuti ndizolemba ndizolonjezo la Mulungu. Ndipo ngati icho chikanakhala kuti inu mukanafuna kuti ine ndipempherere umodzi wa inu bwanji ine ndikanakhala wokondwa kuchita izo. Inu basi mukanati mundilembere ine ku post office bokosi 325. Jeffersonville, zilembo zake GAFFARSONVE. Ma elo awiri e Jeffersonville, Indiana. Kapena ngati inu simungakhoze kuganiza za post office bokosi, lembani kokha Jeffersonville. Ndikamzinda kakang'ono kuchuluka kwa anthu pafupi 35 aliyense amandidziwa ine kumeneko. Ndipo kotero ife tidzakhala wokondwa kupempherera pa mpango ndikuwutumiza kwa inu. Ndipo tsopano ife takhala tili nako kupambana kwakukulu mukuchita izi chifukwa inu mudzakhala nayo kalata ya maonekedwe ang'ono ndiwo kuti anthu kuzungulira dziko amapemphera m'mawa uliwonse pa 9 koloko ndi pa 12 koloko ndi pa 3 koloko. Ndipo inu mukhoza kulingalira kudzungulira kuseri kwa dziko ndi nthawi yanji ya usiku imene iwo ali nayo kuti auke kuti apange pemphero ili. Kotero ngati zikwi makumizi ndi kuphatikiza zikwi akutumiza mapemphero kwa Mulungu pa nthawi yomweyo chifukwa cha utumiki uwu matenda anu, Mulungu basi sangazikankhe izo kumbali. Ndipo kotero tsopano ife pamene ine ndikunena ife tilibe madongosolo aliwonse, ife sitikufuna COVID lililonse la ndalama. Ife tili chabe ngati ife tingakhoze kuthandizani inu, ndicho chimene ife tadzera pano. Ndipo tiyeni ife wina wake akubweretsa mu wina wa mipango. Tsopano ngati inu mulibe mpango umene inu mumafuna kuti mutumize chabwino, ndiye inu mungolemba muli monse. Ngati inu simukufuna iwo pakali pano, musunge iwo mu buku la machitidwe mu Baibulo mutu wa 19. ndipo iwo ukakhale maonekedwe akaduwa kakang'ono koyera kamene kati kadzatumizidwe kwa inu ndi malangizo momwe mungalapire machimo anu poyamba ndipo zikomwe inu momwe mungavomerezere machimo anu inu musamayesere konse kutenga kalikonse kuchokera kwa mulungu wopanda poyamba kuyanjana naye mulungu mwaona ndiyeno inu mukulangizidwa muizi kuti muitane uyandikana nawo mkati ndi abusa anu ngati inu muli nacho chilichonse chimene chili mu mtima mwanu chotsutsa aliyense mupite mukachikonze icho poyamba ndipo mukabwerere ndiyeno mupemphere mukhale nawo msonkhano wa pemphero mnyumba mwanu ndipo mumangirire mpango uwu kuchovala chanu chamkati ndiye mukhulupirire mulungu ndipo pa maola atatu aliwonse omwewo tsiku lililonse padzakhala anthu kuzungulira dziko akupemphera unyolo kuzungulira dziko ndipo tsopano ndi zozanu mwantheradi zaulere tumizani basi mudzangotumiza ndipo tsopano ife sitidzakhala tikukulemberaninso inu kuti tikulipiritseni inu kapena kukuuzani inu dongosolo lina limene ife tili nalo ife tikufuna inu kuti muthandizire dongosolo koma ife tilibe lililonse kuti inu mulithandize mwaona kotero inu sikuti titenge adresi yanu zili basi chabe kulolera ndi utumiki wa ambuye umene ife tikuyesera kupitiriza tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ndipo ngati muli mu dziko la wailesi ingoyikani mpango wanu moyala pamenepo ingoyikani dzanja lanu lomwe pa iyo pamene ife tikupemphera ambuye wachisomo ife tikubweretsa kwa inu maphukusi ang'ono awa mwina wena iwo akuoneka kukhala mwina mapirikoti ang'ono amwana kapena malaya wena ang'ono amkati kapena mwina peyala ya nsapato zazing'ono kapena china chake mpango zimene zikupita kodwala ndi osautsika ambuye izo zili molingana kwa mawu anu kuti ife tikuchita izi pakuti ife timawerenga mu buku la machitidwe kuti iwo anatenga kuchokera pathupi la wantchito wanu paulo mipango ndi zovala chifukwa iwo ankakhulupirira kuti mzimu wanu unali pa munthu ndipo mizimu yoyipa inatuluka mwa wanthu ndipo zotsautsa ndi matenda zinawasiya iwo chifukwa iwo ankakhulupirira ndipo tsopano ife tikuzindikira ambuye kuti ife sindife paulo woyera koma ife tikudziwa kuti inu mwakhalabe muli yesu ndipo ife tikupemphera kuti inu mulemekeze chikhulupiriro cha anthu awa ndipo izo zinanenedwapo kamodzi kuti pamene israeli akuyesera kumvera mulungu anali atagwidwa mu nsampha nyanja patsogolo pawo mapiri kumbali zonse ndipo ankhondo a farao akuyandikira ndipo wina wanena kuti mulungu anayang'ana pansi kupyolera mu mtambo wa moto uja ndi maso aukali ndipo nyanja inaopsezedwa ndipo inadziyalulira yokha mbuyo ndipo inapanga njira kuti israeli awoloke kupita ku dziko lolonjezedwa o ambuye yang'anani pansi kachiwiri pamene maphulusi awa ali kuyikidwa pa matupi odwala mwachikumbutso kwa mawu anu amoyo ndipo mulole matenda opsezedwe yang'anani kupyolera mu magazi a mwana wanu yesu amene anafera chitetezero ichi ndipo mulole ndani aopsezedwe ndipo asunthire kutali kuti anthu awa akhoze kusunthira mulonjezo kuti pamwamba pa zinthu zonse icho chili chokumba chanu kuti ife tikachite bwino mwathanzi perekani izi atate pakuti ife tikutumiza izo ndiyilo ndi cholinga chimenecho mu mtima wathu ndipo ndicho cholinga chathu ife tikutumiza izo mu dzina la yesu khristu amen. Zikomo inu mbale Grover, zikomo inu bwana. Tsopano siku uno pokhala kuti wotsekera wa gawo ili la chitsitsimutso ine sindikudziwa ngati izi ziti zilengezedwe kapena ayi koma ine ndikanafuna kunena ngati ayi kwa omvera pa wairesi kuti uwu wakhala umodzi wa misonkhano yanga yabwino kwambiri imene ndidakhala nayo kwa zaka zambirimbiri yakhala yolimba yomveka yachikondi kwambiri msonkhano wogwirizana umene ine ndakhala ndilimo kwa nthawi yayitali
before, brother, and they're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience,
thousands of people. Mulungu akudalitseni inu nonse. Ndipo ine ndithudi nthawi zonse ndakhala ndili nawo malo otenda mu mtima mwanga kwa Angela's Temple chifukwa cha mayimidwe yake kwa uthenga wonse wa Yesu Khristu. Ndipo tsopano izo zikuoneka kuti zili zandekha mochuluka kwa ine tsopano. Izo zikuoneka ngati nditatha kukumana naye aliyense ndikuona mzimu wawo wabwino. Ndikuoneka ngati ndili kwambiri basi mmodzi wa inu kuposa momwe ine ndi makhalira. Mulungu akudalitseni inu, lili pemphero langa. Ndipo zikomo inu mwachifundo. Tsopano izo zinaperekedwa kunjaku kuti lero ine ndinali woti ngati ndilankhule kwa inu mwa kanthawi pa mbiri ya moyo wanga. Ndicho chinthu chovuta kwa ine. Iyikhala nthawi yoyamba imene ine ndayeserapo kuyandikira kwa izo kwa zaka zambiri. Ko ine sindikanakhala nayo nthawi kuti ndipitemo mwa tsatane koma gawo lokhala izo. Ndipo mmenemu ine ndapanga zolakwitsa zambiri, ndachita zinthu zambiri zimene zinali zolakwika. Ndipo ine ndikumba kuti inu mu dziko la wayilesi ndinu amene mulipo kuti inu musati mudzatenge zolakwisa zanga kuti zikhale miyala yokupunthwisani koma miyala yoponderapo kuti ibweretseni inu pafupiko kwa Ambuye Yesu. Ndiye usiku uno makadi apemphero ndi oti aperekedwe kuti pakhale utumiki wa machiritso usiku uno. Tsopano pamene ife tikulankhula za utumiki wa machiritso sizimatanthauza kuti ndife tili tichize wina wake, ife tikufuna kuti tipempherere wina wake. Mulungu amachita kuchiritsako. Iye wangokhala wachisomo kwambiri kwa ine pakuyankha pemphero. Ndipo ine ndinali kulankhula kwa manenjala wa mlaliki wotchuka kuno nthawi ina kale. Ndipo izo zinafunsidwa chifukwa chiyani mlaliki uyu sanali kupempherera wodwala. Ndipo mlalikiyo anati moyankha kwa manenjala wa misonkhano yanga, anati ngati mlaliki uyu amakhulupirira mu machiritso auzimu koma ngati iye akanayamba kupempherera odwala, izo zikanasoneza utumiki wake chifukwa iye amathandizidwa ndi mipingo. Mipingo yochuluka ndi yochuluka ya iyo simakhulupirira mu machiritso auzimu. Kotero ine ndili nawo ulemu ndi kulemekeza kwa mlaliki yo chifukwa iye akusunga malo ake a ntchito. Iye mwina akanakhoza, ine sindikanakhoza konse kutenga malo ake, ndipo ine ndikukaika ngati iye akanakhoza kutenga malo anga. Ife tonse tili nawo malo mu ufumu wa Mulungu. Ife tonse tili olumikizidwa pamodzi, mphaso zosiyana koma mzimu womwewo. Maonetseredwe osiyana ine ndimatanthauza kuti ndinene koma mzimu womwewo. Ndipo tsopano usiku uno utumiki uyamba ine ndikuganiza iwo anati konsati iyamba 6:30. Ndipo tsopano ngati inu muli kunja mu dziko la wayilesi bwerani mkati kuti mudzamvere kwa izi. Zili izo zidzakhala zokongola, zakhala nthawi zonse. Ndiyeno ine ndikukumba kunena kuti makadi apemphero adzaperekedwa mwamsanga ukatha msonkhano uwu. Mwamsanga basi pamene msonkhano uwu wabalalitsidwa, ngati inu muli pano ndipo mufuna khadi la pemphero, ine ndinalangizidwa mmenemo mphindi pang'ono chabe zapitazo, mwana wanga kapena bambo Mesia kapena bambo God iwo adzakhala kupereka makadi apemphero. Ingokhalani muli mu mpando wanu mwamsanga pamene msonkhano wabalalitsidwa, ingokhalani muli pa mpando wanu kotero anyamata akhoza kutsika kupyera mu mzere ndi kutenga makadi agawidwe mwamsanga basi mmene angathere. Iwo amene adzakhale mmakonde kapena pansi kulikonse malo apansi kapena kulikonse kumene inu muli, ingokhalani muli mu mpando wanu ndipo anyamatawo adzadziwa kuti inu muli pano kufuna khadi la pemphero. Ndiyeno usiku uno ife tikhala tikupempherera wodwala, ndipo ngati Ambuye sasintha malingaliro anga, ine ndikufuna kulalikira papunziro usiku uno. Ngati inu muti mutionetse ife Atate, icho chidzatikwanira ife.
Now I wish to read for
Sobano ine ndikufuna kuwerenga kwa pfunziro madzulo ano kuti tingoyamba mbiri ya moyo zopezeka uko mubuku la Ahebri muti wa 13 ndipo tiyeni tiyambira apa ine ndikanati chapa ndime ya 12 mwaiti Yesu nayenso kuti iye akayeretse anthuwo ndi mwazi wake womwe adamva chowawa kunja kwa chipata. Tiyeni ife tipite chotero kwa iye kunja kwa msasa titanyamula tonzo lake. Pakuti kuno ife tilibe mzinda wopitilira koma ife tikufunafuna umene uli mkudzawo. Tsopano ilo lili ngati phunziro pakuti inu mungoona ngati iyo ili mbiri ya moyo kapena chilichonse chokhudzana ndi munthu wokhalapo ife sitimapatsa icho ulemerero ndipo makamaka kale la munthu ngati ilo lakhala lakuda monga langa lakhalira. Koma ine ndinaganiza ngati ife tikanawerenga lemba ili Mulungu akanadalitsa lembalo ndipo lingaliro langa lili kuti kuno ife tilibe mzinda wokhalitsa koma ife tikufunafuna umene uli mkudzawo. Tsopano ine ndikudziwa kuti inu mumakonda kwambiri Los Angeles, inu muli nawo ufulu hotelo, ndiwo mzinda waukulu wokongola ndi chifungwa chake ndi zina zonse, komabe ndiwo mzinda wokongola nyengo yabwino. Koma mzinda uwu sungakhoze kupitilira, iwo uyenera kukhala nawo matero. Ine ndinayimapo mu Roma kumene mafumu akulu ndi mizinda imene iwo ankaganiza kuti iwo akanamanga zachisavundi ndipo kukumba pansi mapazi makumi awiri kuti upeze ngakhale mabwinja izo. Ine ndayimapo kumene afarao anakhalapo nawo maufumu awo akulu ndipo iwe umachita kukumba pansi mu nthaka kuti upeze kumene afarao akuluwo ankalamulira. Tonsa ife timakonda kuganiza za mzinda wathu ndi malo athu, koma kumbukirani izo sizingakhoze kuyima. Pamene ine ndinali mwana wang'ono ine ndinkakonda kupita ku mtengo waukulu wa mapulo. Mu dziko langa ife tinayo mitengo yambiri yolimba, ndiyeno ife tinali nayo mitengo ya mapulo awa, mapulo wa shuga ndi umene ife timautcha mapulo wolimba ndi mapulo wofewa. Mtengo waukulu wautali uwu iwo unali mtengo wokongola kwambiri. Ndipo pamene ine ndikanakhala ndikubwera kuchokera ku minda zakukagwira ntchito mu nsiku ndi zokolola, ine ndimakonda kupita ku mtengo waukulu uwu ndikukakhala pansi pa iwo ndikuyang'ana mmwamba. Ndipo ine ndimakhoza kuona nthami zake zazikulu zopambana zikugwedezeka mu mphepo, thundu lonenepa kwakukulu. Ndipo ine ndinati, inu mukudziwa ine ndikukhulupira kuti mtengo uwu udzakhala pano kwa mazana ndi mazana azaka. Osati kale litali ine ndinayang'ana pa mtengo wakalewo iwo ulichitsa chabe, pakuti kuno ife tilibe mzinda wopitilira. Ayi, palibe kanthu pano pa dziko lapansi kamene iwe ungakhoze kuyang'anapo kamene kati kadzapitilire. Iko kayenera kukhala nawo mathero. Chilichonse chimene chili chachivundi chiyenera kupereka njira kwa chachisavundi. Kotero zilibe kanthu kaife timanga mabwino bwanji misewu yathu yayikulu, tipanga mabwino bwanji nyumba zathu, izo zonse ziyenera kupita. Pakuti kuno ife tilibe kanthu kamene kangakhoze kupitilira. Chosaoneka chokha chili chimene chimapitilira. Ine ndikukumbukira nyumba imene ife tinkakhalamo, iyo inali nyumba yakale ya zipika yomatidwa ndi matope. Ine kapena mwina mwake wena sanaonepo konse nyumba yomatidwa ndi matope, koma iyo inali yonse yomatidwa ndi matope. Ndipo zipika zazikulu zopambana zimene zinali nyumba yakaleyo, ine ndinkaganiza kuti nyumba iyo ikanakhoza kuyima kwa mazana azaka. Koma inu mukudziwa lero pamene nyumba iyo inali pali ntchito yazomanga, ndiwo osiyana kwambiri, chilichonse chikusintha. Koma ndipo ine ndinkakonda kuwaona abambo anga, iwo anali kani afupi, mwamuna wojincha wamphamvu kwambiri. Ndipo iwo anali mmodzi wa amuna ang'ono amphamvu kwambiri amene ine ndinkawadziwa. Ine ndinakumana nawo bambo Kut, munthu amene ankagonda kugwira naye ntchito ku mitengo, iwo anali wodula mitengo. Ndipo pafupi chaka chapitacho, ndipo bambo Kutsi ndi mzanga wabwino kwambiri wa ine ndi dikoni mu mpingo woyamba wa Baptist. Ndipo iye anati, Bile, iwe uyenera kukhala mwamuna wamphamvu kwenikweni. Ndipo ine ndinati, ayi ine sindiri bambo Kutsi. Iye anati, ngati iwe unatengera abambo ako, iwe ukanakhala. Anati, ine ndinamuona mwamuna amene uja, akulemera mapaundi 140, akukweza chipika pangolo, mwayekha chimene chimalemera mapaundi 800. Iwo ankadziwa basi momwe angachitire izo. Iwo anali amphamvu. Ine ndimawaona iwo akubwera kumalo kudzasukusula ndi kukonzekera chakudya pamene mayi akanawayitana iwo. Ndipo ife tinali nawo mtengo wakale wa apulo kunja pa bwalo la kumaso. Ndiye panali itatu kapena inayi yaing'ono motsatirapo cha kumbuyo. Ndipo pakati pomwe pa mtengo panali galasi loyang'anira lakale, ilo linali litasweka kalilole lalikulu. Ndipo linali litakomereredwa pa mbali ya mtengo ndi mizomali ina yopindidwira mkati. Yokhala ngati chimene wena ainu makalipentala mukumvererano mungachitche popachikira jekete. Iyo inali itapindidwira mkati kuti izigwirizira galasilo mkati m'malo ake. Ndipo panali chipeso chakale chachitini. Ndi angati amene anayamba onapo chitini chakale, chipeso chachitini cha mapangidwe achikale. Ine ndikhoza basi kuchiona icho. Ndiyeno panali benchi yaing'ono yochapira, boloti laling'ono basi lokhala ndi mwendo wopendeka pansi pa iyo wokomeredwa kumtengo, popewa ung'ono wakale wasafa, pamenepo umene ife tinkapopera madzi, ndipo ife tinkachapira pa mtengo wakale uwu. Ndipo amayi ankagonda kutenga matumba a ufa napangira mipango. Kuti aliyense anayamba wagwiritsapo ntchito mpango wa thumba la ufa? Chabwino, ine zedi, ine ndikumverera kuti ndili kwathu tsopano. Ndipo mipango yaikuluyo yakale yokanda, ndipo pamene iwo anali kutisambitsa ife ana ang'ono, iwo umamverera ngati iwo akusupula chikopa nthawi iliyonse iwo amakukhula. Ndipo ine ndikukumbukira thumba lakale la ufa ilo, ndipo iwo amakokera zina za zingwe kunja ndi kupanga manyenje ang'ono kukhala ngati kukongoletsa iwo. Ndi angati amene anayamba agonapo pa mphasa ya bango? Chabwino, ine ndati nena. Ndi angati anadziwapo chimene pilo ya mankhusu inali? Chabwino, mbale Grover, ine ndili kwathu tsopano ndithu mwakwanira. Mphasa ya bango, chabwino, sipanatenge nthawi yotalika, chichokereni kwa imodzi. Ndipo iyo inali, oiko ndiko kugona kwabwino kozizira. Ndiye mu nthawi ya dzinja iwo amatenga bedi la nthenga zakale nayala pa iyo, inu mukudziwa. Ndiyeno amachita kuyika chiduswa cha lona pamwamba pa ife chifukwa chisanu chimatipemerera mkati ming'alu mu nyumba, inu mukudziwa. Pamene timatabwa tochingira mphepo chitembenuzika, inu mukudziwa. Ndipo chisanu chimakhoza kusesa kupyolera mu iyo. Ndipo ine ndikhoza kukumbukira izo bwino kwambiri. Ndiyeno agogo anali ndi bulashi yometera. Ine tsopano izi zikutengani inu? Iyo inapangidwa kuchokera ku mankhusu achimanga, bulashi lometera lokhala ndi mankhusu achimanga. Iwo amatenga sopo wa mpozo wachikale wa amayi amene iwo anali atapanga, kumukonza iye ndi kumuyika iye pa nkhope yawo ndi bulashi la mankhusu achimanga ili ndi kumeta izo ndi lumo lalikulu lakale lowongoka. Ndipo la Mulungu iwo amatenga ziduswa za pepala kumatika mozungulira kolala yawo. Iwo ankavala kolala yokhuthala, ndipo amayika iwo mozungulira kolala monga chonchi kuteteza thovu kuti lisafike pa kolala ya mala yawo. Kodi inu munayamba mwaonapo izo zikuchitidwa? Bwanji, mayi mayi. Ine ndikukumbukira kasupe wakale wang'ono kumunsi uko kumene ife tinkakonda kupita kuti tikamwe madzi ndi kutunga madzi athu ndi chikho cha mphonda chakale. Ndi angati anayamba onapo chikho cha mphonda? chabwino ndi angara inu muli ochokera ku Kentucky chonchobe heya chabwino tangoonani kuno pa aku Kentucky chabwino mai ine ndiri ine ndafikapo ine ndimaganiza kuti anali onse ma Okies ndi ma Arkies kunja kuno koma taonani ngati Kentucky kusundira mkati chabwino iwo anapeza mafuta mu Kentucky miyezi ingapo yapitayo inu mukudziwa akotero mwina ndiwo ena iwo amene akubwera chakuno ndiyeno ine ndikukumbukira pamene adadi ankabwerera mkati nadzisambisa ponka kuchakudya iwo ankakwinya mikono yawo ndi mikono yaing'ono yojinja yaifupi iyo ndipo pamene iwo amakwinya mikono yawo kuti asulusule kuponyera madzi mwamba pa nkhope yawo akatumbawo ankangofufuma mikono yawo yaing'ono ndipo ine ndinkati inu mukudziwa abambo anga adzakhala moyo kufika zaka zana ndi 50 zakubadwa iwo anali amphamvu kwambiri koma iwo anafa ali 57 mukuona kuno ife tilibe mzinda wokhalitsa ndiko kulondola ife sitingakhoze kupitirira tsono tiyeni titenge kaulendo pang'ono onse ife alipo aliyense wa inu pano amene ali nayo mbiri ya moyo basi monga ine ndiliri ndipo ndibwino kuyenda m'musi mu njira ya zokumbukira kamozi mwakanthawi kodi inu simuganiza choncho kungopita m'mbuyo ndipo tiyeni tonse tibwerere m'mbuyo kwakanthawi kubwerera ku zotichitikira zofanana tili wana ang'ono ndipo tsopano gawo loyamba la mbiri ya moyo ine ndingoyipatsa iyo kukhuza kwakung'ono chifukwa iyo ili mu buku ndipo ambiri a inu muli nalo bukhulo ine ndinabadwa mukanyumba kamatabwa kakang'ono ka kumapiri kumtunda kutali mu mapiri a Kentucky iwo anali ndi chipinda chimodzi chimene ife tinkakhalamo chopanda kalapeti pansi pake osatingakhale matabwa pansi pake panali chabe pansi mwawamba ndipo chitsa pamwamba pa chitsacho podulidwa ndi miyendo itatu pa icho ilo linali tebulo lathu ndipo mabranamu onse ang'ono awo ankaunjikana mozungulira pamenepo ndipo panja patsogolo pa nyumba ya matabwa yakale yaing'onoyo ndipo tinkangodzigubuduza tinkaoneka ngati pamene gulu la maoposamu anali akugubuduzika kunja uko mu fumbi inu mukudziwa abale onse ang'ono tinalipo 9 ife ndi msungwana m'modzi wang'ono ndipo iye anali nayo kwenikweni nthawi yovuta pakati pa gulu la anyamata ilo ife tiyenera kumamulemekeza iye ngakhale lero chifukwa cha zinthu zimene ife tinkachita mu masiku amenewo iye sankakhoza kupita ndife kulikonse ife timamuthamangitsa iye abwerere iye anali msungwana kotero iye sankakhoza kupirira izo inu mukudziwa kotero ife tinali ndipo kumbukirani kuti kumbuyo kuseri kwa tebulo ife tinali nayo mipando iwiri yokha ndipo iyo inapangidwa kuchokera kukhungwa la nthambi mitengo ya nthete ya hikore itayikidwa pamodzi ndipo pansi pa iyo patalumikizidwa ndi khungwa la hikore kuti aliyense anayamba waonapo mpando wa khungwa la hikore inde ndipo ine ndikukhozabe kuwamva amayi o kenako pamene ife tinafika pamalo amene iwo anakhoza kukhala ndi pansi pa matabwa ndiwo anawo pa mikono yawo monga chonchi ndikumagwedeza mpando wakale uwo kugundisa basi kugundisa pansi ndipo ine ndikukumbukira kuti ndiziwaletsa wana ang'onowo kuti asamatuluke pa khomo pamene iwo akanakhala akuchapa kapena china chake iwo amakhoza kugwetsera mpando pansi ndi kuutembenuza iwo kukhala ngati chopingatsa pa khomo kuletsa kuti wanawo asatuluke panja pamene iwo amasowa kupita ku kasupe kukatunga madzi ndi zina zotero ndipo amayi anali usinkhu wa zaka 15 pamene ine ndinabadwa adadi anali 15 ndipo ine ndinali woyamba wa ana 9 ndipo iwo anandiuza ine kuti mmawa umene ine ndinabadwa tsopano ife tinali osauka kwambiri osaukitsitsa basi a osauka ndipo ife tinalibe ngakhale zenera mukanyumba kamatabwa kakang'ono aka ndipo kanali nako kokhala ngati kachitseko kakang'ono kamatabwa kamwene iwe umatsegula. Ine ndi ukaika ngati inu munayamba maonapo chili chonse chonga icho. Kachitseku kang'ono kamatabwa kamene kankatseguka m'malo mwa zenera, iwe umachisiya icho chotseguka mu nthawi ya masana ndipo umatseka icho usiku. Ife sitinkakhoza kuyatsa nyali za magesi kapena ngakhale kuyatsa mafuta a nyali mu masiku amenewo. Ife tinali naye mene inu mumayitcha nyali ya koloboyi. Tsikana ine sindikudziwa ngati inu mumadziwa konse chimene nyali ya koloboyi inali. Chabwino inu mumatani? Ndipo kodi inu munayamba mwagulapo kuyatsa mfundo ya paini? Pakuti kungotenga mfundo ya paini ndikuyatsa iyo ndikuyika iyo pa chivindikiro icho chiziyaka. Ndipo ndicho chinkachita utsi pang'ono, koma iwo analibe mipando chonchobe kuti ingafuchirire. Kotero iyo basi nyumba ya matabwayo inali yofuchirira. Iyo inkatulutsa bwino chifukwa munali denga lokwanira m'mwambamo kuti iwo uzidzeramo potuluka. Kotero iyo ndipo ine ndinabadwa mu Epulo pa 6, 1909. Ndithu inu mudziwa izo zikundipanga ine wopitirira pang'ono 25 tsopano. Ndipo kotero mawa amene ine ndinabadwa, amayi ananena kuti iwo anatsegula zenera. Tsopano ife tinalibe adotolo, uko kunali mzamba. Basi ndipo mzamba uyo anali agogo anga akazi. Ndipo kotero pamene ine ndinabadwa, ndipo kuyamba kwanga koyamba kwakulira, ndipo amayi ankafuna kuti amuone mwana wawo, ndipo iwo anali osaposa mwana iwo weni. Ndipo pamene iwo anatsegula zenera laling'ono pakutulukira chabe kwa tsiku pafupi 5 koloko, ndipo apo panali pwiti wang'ono uyo atakhala cha pambali ya tchire laling'ono, monga inu nonse mwaonapo chithunzi cha iye mu buku langa la mbiri ya moyo wanga. Ndipo pwiti uyo anali atakhala pamenepo akungoyimba ndi zonse zimene zinali mwa iye. Ine nthawi zonse ndinkakonda pwiti. Tsopano inu anyamata kunja mudziko la wairesi musamagende pa mbalame zanga. Numukuona ndizo izo ndi mbalame zanga. Kodi inu munayamba mwamvapo ndano ya pwiti momwe iye anapezera chidali chake chofira? Ine ndima pa kamphindi. Momwe iye anapezera chidali chake chofira, panali mfumu ya mafumu inali kufa tsiku lina pa mtanda. Ndipo iye anali kuzunzika, ndipo panalibe mmodzi akanabwera kwa iye. Iye analibe wina woti amuthandize iye. Ndipapo panali mbalame yaing'ono ya Brown inkafuna kuchotsa misomaliyo kuchokera pa mtanda. Ndipo iyo inapitirira kuwulukira pa mtanda ndi kugwedeza pa misomaliyo. Iye anali wang'ono kwambiri kuti angazule iyo. Ndipo iye chidali chake chonse chinakhala chofira ndi magazi. Ndipo ndiye kuyambira pamenepo chidali chake chakhala chili chofira. Musamamu gende iye anyamata, musiyeni iye yekha. Iye anali atakhala pambali ya zenera akulira monga pwiti amayimbira. Ndipo ababa anakankhira mbuyo zeneralo. Ndipo pamene iwo anabwezera zenera laling'onolo mbuyo, kuwala kuja kumene inu mumakuona muchithunzi kunabwera kukuzungulira muzenera. Amatero amayi wanga. Ndipo kunapachikika pamwamba pa bedi. Akuku akazi sanali kudziwa choti anganene. Tsopano ife tiri sitinali banja la chipembedzo. Makolo anga ndi akatolika. Ine ndine wa chi Irish mbali zonse. Abambo anga alimosamalitsa a chi Irish Branham. Amayi anga ndi a Harvey, koka abambo awo anakwatira mwenye wa chi Cherokee. Kotero izo zinaswa mzera wa ung'ono wa magazi a chi Irish. Ndipo bambo ndi mayi sanali kupita ku chalichi. Ndipo iwo anakwatirana kunja kwa mpingo. Ndipo iwo analibe chipembezo konse. Ndipo kuseri uko mumapiri kumeneko kunalibe ngakhale mpingo wa katolika. Kotero iwo anabwera mwa otsakhala oyambirira. Ma Branham awiri anabwera uko. Ndipo kuchokera apo panatuluka mbado wonse wa ma Branham, ndiwo mndandanda wa banja. ndiyeno iwo anatsegula pamene iwo anatsegula zenera ili ndiko kuwala uku kunayima mkati umo iwo sanali kudziwa choti angachite ababa anali atawagulira iwo amayi anatero ovololo yatsopano pa chochitika ichi iwo anali atayima ndi mikono yawo mu nsalu ya pamtima ya ovololo yakaleyo monga anthu akunkhalango ndi odula zipika ankachitira mu masiku amenewo ndipo icho chinawawotsa iwo chabwino ndinati ine ndafika mpaka mwina masiku kumi akubadwa kapena china chake iwo ananditengera ine ku mpingo waung'ono wa baptist wotchedwa ufumu wa Possum mpingo wa baptist wa ufumu wa Possum idzina ali limenelo kumeneko kunali mlaliki wachikulire wozungulira mlaliki wachikale wa chibaptist ankabwera kupyola kumeneko pafupi kamozi miyezi iwiri iliyonse pa anthu amakhala ndi msongano waung'ono palimodzi iwo amakhoza kupita kukayimba nyimbo zina koma iwo anali nako kulalikira pafupifupi kwa wokwera wozungulira iwo ankamulipira iye chaka chilichonse ndi thumba la maungu ndi zinthu pang'ono monga choncho inu mukudziwa zimene anthu ankalima kuti amupatse iye ndipo mlaliki wachikulireyu anabwera pafupi ndipo apo iye anapereka pemphero kwa ine ndili mnyamata wang'ono uwo unali ulendo wanga woyamba ku chalichi pa chaka chapafupi china chake pang'ono kupitirira usinkhu wa zaka ziwiri masombenya woyamba anachitika chabwino iwo anali atawawuza konse mu mapiri kumeneko kuti kuwala uku kunabwera mkati kotero iwo anayesera kuchilingalira icho ena iwo anati iko kuyenera kuti kunali kuwala kwa dzuwa kukuwalira pa kalilole mkati mwa nyumba koma munalibe kalilole mkati umo ndipo dzuwa linali lisanatuluke kotero izo zinali molawirira kwambiri 5 koloko ndiyeno oyiwo anangochira mbalala icho ndipo pamene ine ndinali pafupi ndikuganiza kukhala kuyandikira usinkhu wa zaka zitatu tsopano ine ndiyenera kukhala woona mtima pali zinthu apa zimene ine sindikukonda kuti ndizinene ndipo ine ndikukumba ine ndikanakhoza kuzilambalala izo ndipo sasowa kuti ndizinene izo komabe kuti unene choonadi iwo uyenera kunena choonadi ngati chili pa iwe mwini kapena pa makolo ako khala woona mtima pa izo ndiyeno zimakhala nthawi zonse chimodzimodzi bambo anga anali ulendo wautali kuti akhale munthu wachipembedzo iwo anali kwathunthu mnyamata wa mphiri amene ankamwa mowirikiza nthawi zonse ndipo iwo analowa muvuto lina mu ndewu ndipoko kunali amuna awiri kapena atatu amene anatsala pang'ono kuphedwa pamene iwo ankamenyana akugendana ndi kuchekana wina ndi mzake ndi mipeni pa phwando la mtundu wina ku mtunda mu mapiri ndipo adadi anali mmodzi wa atsogoleri oyambitsa ndewu iyi chifukwa chakuti apo panali mzawo amene anali atavulazidwa ndipo anali atamumenya wina wake ndi mpando ndipo anali munthuyo anali atatulusa mpeni ndipo anali kupita kuti akamucheke mzawo wa adadi ali pansi ndi mpeniwu kupyoza pa mtima wake ndipo adadi anatenga gawo lawo ndipo iyo kwenikweni iyenera kuti inali ndewu yoopsa chifukwa iwo kuchokera njira yonse mpaka ku Bucksville mailos ambiri kutali iwo anatumiza wazamalamulo kutsatira adadi wanga pa msana wa bulu kotero munthuyo anali atagona pa msonga ya imfa mwina wena a anthu ake akumvetsera muno ine nditchula dzina lake Will Yarbrough linali dzina lake iwo mwina ine ndikuganiza ena iwo ali mu California anyamata ake koma iye anali wovutitsa mwamuna wamkulu wa mbambvu anapha mwana wake yemwe ndi njanji ya mpanda kotero iye anali wambamvu kwambiri ndi munthu woyipa ndipo kotero apo panali ndewu yayikulu ya mpeni pakati pa iye ndi adati ndipo abambo anga anali pafupi kumupha munthuyo kotero iwo anachita kuthawa ndi kuchoka ku Kentucky ndi kubwera kuwoloka mtsinje kupita ku Indiana ndipo iwo anali naye mchimwene amene ankakhala pa nthawiyo mu Louisville Kentucky anali woyang'anira wothandizira wa Wood Mosaic Sawmills mu Kentucky ku Louisville ndipo kotero adadi anabwera kuti adzawapeza chimwene awo akulu adadi anali wang'ono wa anyamatawo wana khumi ndi asanu ndi awiri ndipo kotero iwo anadza kuti adzawapeza chimwene awo akulu ndipo pamene iwo anali atachoka kwapafupi chaka iwo sakanakhoza kubwerera chifukwa lamulo linali kuwafuna iwo ndiyeno pamene ife tinali titamva kuchokera kwa iwo mwakalata yolembedwa ndi dzina lina koma kuti iwo anali atawauza amayi momwe izo zikanamakhalira kuti iwo azimva kuchokera kwa iwo ndiyeno ine ndikukumbukira tsiku lina kasuke kanyumba kamatabwa kang'ono aka anali chabe kuseri kwa nyumba ndipo pa nthawiyo zitachitika pali isanu ndi inayi miyezi khumi ndi umodzi kusiyana pakati pa ine ndi mchimwene wanga wotsatira ndipo iye anali akukwawabe ndipo ine ndinali nawo mwala waukulu mdzanja langa ndipo ine ndinali kuyesera kumuonetsa iye momwe ine ndingakhozere kuponyera mwala uwu molimba mmatope akale kumene kasupe anali kutulukira kuchokera pa nthaka ndipo anapanga malo amatope ndipo ine ndinayimva mbalame ndipo iyo inali kuyimba mwamba mu mtengo ndipo ine ndinayangʼana mwamba mwamtengo umenewo ndipo mbalameyo inawuluka kuchokamo ndipo pamene iyo inatero liwu linalankhula kwa ine tsopano ine ndikudziwa inu muganiza ine sindikanakhoza kuganizira ndikukumbukira izo koma ambuye mulungu amene ali woweruza dziko lapansi ndi miyamba ndi zonse zimene zilipo akudziwa kuti ine ndikunena zoona mbalame iyo pamene iyo inawuluka kuchokamo liwu linadza kuchokera pamene mbalame inali mu mtengo ngati mphepo itagwidwa mutchire ndipo ilo linati iwe uzidza kakhala pafupi ndi mzinda wotchedwa New Albany ndipo ine ndakhalako kuchokera pa nthawi imene ine ndinali wa usinkhu wa zaka zitatu mpaka nthawiyi mkati mwa mailosi atatu a New Albany, Indiana ine ndinalowa mkali ndipo ndinakawawuza amayi wanga za izo chabwino iwo anaganiza kuti ine ndinali kulota chabe kapena china chake ndipo kenako ife tinasundira ku Indiana ndipo bambo anapita kukamugwirira ntchito munthu bambo Wathen munthu wolemera iye ali mwini wa Wathen Distilleries ndipo iye anali nawo magawo ochuluka iye ali wa mabiliyoni ochuluka ndipo makonero a mu Louisville ndi baseball ndi zina zotero ndiyeno ife tinkakhala pafupi kumeneko ndipo adati pokhala munthu wosauka komabe iwo sakanakhoza kuchita wopanda kumwa kwawo kotero iwo anapita kukapanga kachasu mu chotchezera ndiyeno zinagwira chinthu chovuta pa ine chifukwa ine ndinali wamkulu kwambiri wa anawo ine ndimayenera kubwera ndi kudzanyamulira madzi kuchotchezera ichi kuti azizizilisira mipope iyo pamene iwo anali kupanga kachasu ndiye iwo anayamba kumugulisa uyo ndiyeno iwo anali nazo zotchezera ziwiri kapena zitatu za izo tsopano ndilo gawo limene ine sindimakonda kulinena koma ndizozoona ndipo ine ndikukumbukira tsiku lina kuchokera ku Barani ndikubwera ku nyumba ndikulira chifukwa kunja kuseri kwa malowo kunali dziwe ilo kumene iwo ankakonda kudula ayezi ambira inu mukumbukira pamene iwo ankakonda kudula ayezi ndikumuyika iye mutuchi wamacheka chabwino ndimo momwe bambo Wathen ankasungira ayezi kunja uko mumidzi ndipo bambo analiwo wowayendetsa iwo wowayendetsa wapadera ndipo pamene dziwe ili linali lodzaza ndi nsomba ndipo pamene iwo amakhoza kupita kukadula ayezi ndikumubweretsa iye mkati ndikumuyika iye mutuchi wamacheka ndiye pamene ayezi amasungunuka mu nthawi yachilimwe pamene iye amatsika iye amakhala ngati woyera ine ndikuganiza mochuluka ngati ayezi wapa nyanja ndipo iwo amakhoza kumugwiritsa iye ntchito osati kuti azimwedwa koma kuti azizizilitsira madzi kumuyika iye mozungulira zidebe zawo ndi mkaka wawo ndi zina zotero ndipo tsiku lina ndikunyamula madzi kuchokera kuseri uko pa mpope uwu umene unali pafupi nyumba ya mzinda ine ndinali kulirira kwa amene sanali kumakatunga iwo kwa ine ndinali nditabwera kuchokera ku sukulu ndipo anyamata onse anali atapita kudziwe kukaweza ine ndinkakonda kuweza basi ndipo kotero iwo onse anapita kukaweza kupatula ine ndipo ine ndimayenera kumanyamula madzi achotchezera ichi ndithudi mayi izo zimayenera kukhala mwachete izo zinali zoletsedwa ndipo ine Iko kunali kuzunzika kotero. Ndipo ine ndikukumbukira ndikubwera motsatira uko ndichala chopunthwa. Ndipo ine ndinakulunga pansi pachala changa chisonongo chachimanga kuchiteteza icho kwa fumbi. Kodi inu munayamba mwachitapo izo? Kungoika chisonongo chachimanga pansi pachala chanu monga chonchi ndikukulunga chingwe mozungulira icho. Icho chimagira chala chanu mwamba ndithu ngati muli wakamba pafupi. Inu mukudziwa chitaloza mwamba. Inu munganakonza kutitsatira ine kulikonse kumene ine ndinapita ndi chisonongo chachimanga ichi pansi pachala changa pamene ine ndikana dindisa icho inu mukudziwa. Ine ndinalibe nsapato zilizonse zoti ndizivala kotero ife sitinkavala nsapato mkose nthawi zina teka la zinja ngati ife tinatero ife iyo inali chabe imene ife tikanakhoza kutola wina wake amakhoza kutipatsa ife ndi zovala zimene wina wake wachifundo akanatipatsa ife. Ndipo ine ndinayima pansi pa mtengo uwu. Ndipo ine ndinali kukhala pamenepo ndikungolira basi umo munali mu September. Ndipo ine ndinkafuna kupita kukaweza. Ine ndimayenera kunyamula mipika ingapo ya madzi ndi zidebe pang'ono za manyuchi chabe pafupi utali chotero theka la galoni. Ndipo ine ndinali chabe mwana wang'ono wa usingu pafupi zaka zisanu ndi ziwiri. Ndipo ine ndinali kutsanulira iwo mu mpika waukulu ndiyeno kubwereranso ndikukatenga zidebe zina ziwiri ndikubwereranso kupompa iwo ndiwo madzi amene ife tinali nawo. Ndipo iwo anali woti akwanira kuyendetsa muyezo wakachasu wachimanga uyo usiku umenewo bambo awa ndi adati uko kunyumba. Ndipo ine ndinali kulira ndipo zonse mwakamozi ine ndinamva china chake chikupanga phokoso ngati kamvuluvulu china chake monga chonchi. Tsopano ine ndikuyembekeza izo sizikumveka kwambiri likupita phokoso chabe monga chonchi chabwino. Iko kunali kwabata kwambiri ndipo ine ndinayangʼana pozungulira. Ndipo inu mukudziwa chiyani kamvuluvulu wang'ono. Ine ndikukhulupira inu momwe mutcha iye nalipembezu wang'ono mukugwa kwa chaka iyo imanyamulira mmwamba kupyola mmunda wachimanga. Inu mukudziwa masamba ndi zina zotero mu nthawi yophukira uko masamba anali ata ngoyamba kusintha. Ndipo ine ndinali pansi pa mtengo wa popula waukulu woyera ndinayima pafupi theka la njira pakati pa kubalani ndi kunyumba. Ndipo ine ndinamva phokoso ilo. Ndipo ine ndinayang'ana pozungulira panali chabe chete monga mulili muchipinda chino popanda tsamba likukupiza paliponse kapena kanthu. Ndipo ine ndinaganiza kodi phokoso ilo likuchokera kuti. Chabwino ine ndinaganiza kuyenera kukhala kutali ndi kuno kamwana chabe. Ndipo ilo linaphokosera phokosera. Ine ndinanyamula zidebe zanga zazing'ono ndikulira nthawi ziwiri zina ndi kuyamba mkanjira. Ine ndinali kupuma. Ndipo ine ndinachoka chabe mapazi pang'ono kuchokerapo kunja kuchokera pansi pa nthambi za mtengo waukuluwu. Ndipo oh my, iko kunapanga phokoso lozungulira. Ndipo ine ndinacheuka kuti ndione ndipo pafupi theka la ulendo mmwamba pa mtengo uwo panali kamvuluvulu wina atagwidwa mu mtengo uwo akungopita mozungulirazungulira akugwedeza masambawo. Chabwino ine ndinaganiza palibe chachilendo ndi izo chifukwa izo zili chabe mu nthawi ya chaka imeneyo. Ndipo nthawi yophukira bwanji akamvuluvulu awo amabwera pang'ono ife timawatcha iwo akamvuluvulu. Ndipo iwo amanyamulira mmwamba fumbi. Inu mwazionapo izo muchipululu monga choncho chinthu chomwecho. Kotero ine ndinayang'ana koma uyo sanachoke apo. Kawirikawiri ndikuwomba chabe kwa mphindi ndiye uyo amapita koma uyo anali kale mmenemo maminiti awiri kapena woposa. Chabwino ine ndinawuyambanso wopita mkanjira. Ndipo ine ndinacheuka kuti ndiyang'ane pa uyu. Ndipo pamene iko kunachita liwu la munthu lomveka basi monga langa lilili linali usatiwe udzamwe konse kusuta kapena kuyipitsa thupi lako mwa njira iliyonse. Padzakhala pali ntchito yoti iwe uyichite pamene iwe udzafika pokulirapo. Bwanji ilo linakhala ngati linandiopseza ine ngati ndife. Inu mukanakhoza kulingalira momwe mwana wang'ono anamverera. ine ndinagwetsa zidebe izo ndipo ndinapita ine kunyumba basi molimba monga ine ndikanakhozera kupita ndikukuwa ndili ulanga lokweza ndipo uko kunali mphiri mu dziko ilo njoka ndipo izo ndi zachiphe kwambiri amayi anaganiza ndikubwera chotsatira mbali mwa munda kuti ine mwina ndinapo ndaphadziranga pa mphiri ndipo iwo anathamanga kuti akakomane nane ndipo ine ndinalumbira mmwamba mu mikono yawo ndikukuwa ndikuwakumbatira iwo ndikuwamsomsona iwo ndipo iwo anati chafuta nchiyani kodi iwe walumidwa ndi njoka anandiyang'ana ine paliponse ine ndinati ayi mayi muli munthu mu mtengo uwo kumusi uko ndipo iwo anati o bile chiyani ndipo iwo anati kodi iwe unayima ndikuyamba kugona ine ndinati ayi amayi muli munthu mu mtengo uwo ndipo iye wandiuza ine kuti ndisamamwe ndipo ndisamasute kumwa akachasu ndi zinthu ndipo ine ndinali kunyamula madzi akujang'ala ngakhale pomwepo ndipo iye anati usati iwe udzamwe konse kapena kuyipitsa thupi lako mu njira iliyonse ndiwo makhalidwe oyipa inu mukudziwa ndipo mwana wanga unyamata waung'ono ndi akazi ndipo mwakukhoza kwanga ine sindinakhale nthawi imodzi wotsutsika ndi zoterozi ambuye andithandiza ine pa zinthu izo ndipo pamene ine ndikupitirira inu mudzazipeza kotero ndiye usati uzimwa kapena usati uzisuta kapena usati uzidziyipisa thupi lako pakuti padzakhala ntchito yoti iwe udzayichite pamene iwe udzakulirapo chabwino ine ndinawawuza izo amayi ndipo iwo anangondiseka ine ndipo ine ndinali basi ndikungolira iwo anayitana adodolo ndipo adodolo anati chabwino iye ali wamanjenje basi ndizo zonse kotero iwo anakandiyika ine pa bedi ndipo ine sindinachitenso kuchokera tsiku limenelo mpaka tsiku ili kudusa konse pafupi ndi mtengo uwo kachiwiri ine ndinkaopsezedwa ine ndimakhoza kupita mbali ina ya munda chifukwa ine ndinkaganiza kuti munali munthu mwamba mwa mtengo umenewu ndipo iye anali kulankhula kwa ine liwu lalikulu lakuya limene linalankhula ndiyeno nthawi ina pafupi mwezi zidachitika izo ine ndinali kusewera mabulo kunja ndi abale anga ang'ono kunja pa bwalo la kukhomo ndipo zonse mwakamodzi ine ndinali nako kumverera kwa chilendo kunabwera pa ine ndipo ine ndinayima ndipo ndinakhala pansi pambali ya mtengo ndipo ife tinali pa mtunda umene pa gombe kuchokera mu mtsinje wa Ohio ndipo ine ndinayang'ana pansi moloza ku Jeffersonville ndipo ine ndinaona mlato ukukwera mmwamba ndikupita chooloka iwo mtsinje kutambalala kwa mtsinje ndipo ine ndinaona amuna 10 ndi mmodzi ine ndinawawerenga iwo amene anagwera kuchokera pamenepo ndipo anataya miyoyo yawo pa mlato umenewu ine ndinathamangira mkati mwa msanga kwenikweni ndi ukawawuza amayi wanga ndipo iwo anaganiza kuti ine ndinali nditagona koma iwo anachisunga icho mu malingaliro ndipo zaka 22 kuchokerapo mlato wa municipal sopano umene ambiri a inu mumawoloka pamene inu muwoloka uko unawoloka mtsinje pamalo omwewo ndipo amuna 15 ndi mmodzi anataya moyo wawo pomanga mlato uwo kuwolotsa mtsinjewo izo sizinaleperepo konse kukhala zoona mwangwiro monga inu mukuziona izo apa molangulira muno izo zakhala mwanjira imeneyo nthawi zonse tsopano iwo ankaganiza kuti ine ndinali chabe wamanjenje chimene ine ndine munthu wamanjenje izo nzoona ndipo ngati inu munazindikirapo anthu amene ali otsamira kukhala auzimu ndi amanjenje yang'anani pa olemba ndakatulo ndi aneneri ndipo yang'anani pa William Cowper amene analemba nyimbo yotchuka ija pali kasupe wodzazidwa ndi mwazi wotengedwa kuchokera mu misemba ya Emmanuel kodi inu munayambapo inu mukuidziwa nyimboyo ine ndinayima pambali ya manda ake osati kale litali mbale Julius ine ndikukhulupirira ine sindikudziwa ayi inde uko nkulondola anali nafe ife chauko pa manda ake ndipo uko atatha iye kulemba nyimbo iyo kudzoza kuti amuchokera iye anayesa kuti apeze mtsinje kuti adziphe onani mzimu unali utamuchokera iye ndipo wanthu monga olemba ndakatulo ndi olemba ndi kapena osati ine ndikutandauza aneneri yang'anani pa Eliya pamene iye anayima pa phiri nayitanitsa moto kuchokera kumwamba ndi kuyitanitsa mvula kuchokera kumwamba ndiye pamene mzimu unamuchokera iye iye anathawa pakuopseza kwa mkazi ndipo mulungu anamupeza iye namukokeranso mu mphanga masiku makumi anayi otsatira yang'anani pa Yona ali nako kudzoza kokwanira pamene ambuye anali atamudzoza iye kuti akalalikire uko mu Nineve mpaka mzindawo unali kukula kwa St. Louis unalapa ndi ziguduli ndiyeno pamene mzimu utamuchokera iye chinachitika ndi chiyani kwa iye ndi kumupeza iye pamwamba pa phiri mzimu utamuchokera kale iye akupemphera kwa mulungu kuti atenge moyo wake ndipo inu mukuona ndiko kudzoza ndipo pamene zinthu izi zichitika izo zimachita china chake kwa iwe ndiye ine ndikukumbukira ndikubwera pokula ine ndinafika pokhala mnyamata wang'ono ine ndifulumira kuti tisize izo mkati mwa pang'ono pokha pamene ine ndinafika pokhala mnyamata wang'ono ine ndinali nawo malingaliro monga anyamata ang'ono onse ine ndikupita ku sukulu ine ndinawapeza asungwana ang'ono awo inu mukudziwa ine ndinali wamanyazi kwenikweni inu mukudziwa ndipo ine potsiriza ndinadzipezera bwenzi lachisungwana ndipo monga anyamata ang'ono onse apafupi usingu wa zaka 15 ine ndikuganiza ndipo kotero iye anali wokongola mayi iye anali nawo maso ngati nkhunda ndipo iye anali nawo mano ngati ngale ndi khosi ngati tsekwe ndipo iye anali wokongola kwenikweni ndi mnyamata wina wang'ono iye ife tinali mabwanawo kotero iye anatenga fodi ya mapangidwe ati ya abambo ake ndipo ife tinali ndi tsiku ndi asungwana athu ndipo ife timakawatengera iwo kunja kukakwera tinali nazo zokwanira kuti tigulire magaloni awiri amafuta ife timachita kunyamula gudumu la mbuyo kuti tiipukutse iyo ine sindiziwa ngati inu mukumbukira konse izo kapena ayi inu mukudziwa kuti tiipukutse iyo koma ife tinali kupita nazo mwabwino ndithu ndipo kotero ine ndinali nawo ma 5 tambalangapo mutumba langa ndipo ife tinayima pamalo ang'ono ndipo tinagula iwo umakhoza kugula sandwichi ya nyama yogula 5 tambala ndipo kotero ine ndinali wolemera ine ndikanakhoza kugula zinayi za izo mwaona ndipo ife tidatha kudya sandwichizo ndi kumwa koko ine ndinayamba kutenga mabotolo kukawabweza ndipo kwa kudabwitsidwa kwanga pamene ine ndinatuluka akazi anali atayamba kumene kugwa kuchokera ku chisomo pa nthawi imeneyo kapena kuchokera ku zimayi kankhunda kanga ka ang'ono kanali kakusuta ndudu chabwino ine ndakhala nthawi zonse ndili nawo lingaliro langa la mkazi amene akanati azisuta ndudu ndipo ine sindinasinthe konse ilo kamodzi pang'ono kuchokera pa nthawi iyo mpaka ndikokulondola ndiyo chinthu chotsikitsitsa chimene iye angakhoze kuchita ndipo ndikokulondola chimodzimodzi ndipo ine ndinaganiza ine tsono kampani yopanga ndudu ikhoza kunditsatira ine chifukwa cha izi koma ine ndikukuwuzani inu ndicho chabe kukopa kwa mdiyerekezi ndi chiphe chachikulu kwambiri ndi upandu umene fuko ili lili nawo ine kukanakhala bwino nyamata wanga kukhala chidakhwa kuposa kukhala wosuta ndudu ndizo zoona ine kukanakhala bwino kumuona mkazi wanga atagona pansi ataledzera kuposa kumuona iye ali ndi ndudu ndipo momwe tsopano mzimu wa mulungu umene uli ndi ine ngati iwo uli mzimu wa mulungu monga inu mungafunsire inu amene mukusuta ndudu muli nawo mwayi wochepa pamene inu mukafika uko chifukwa ndicho chabe nthawi iliyonse inu mumazindikira izo pa nsanja momwe iye amatsutsira izo ndi chinthu choyipa khalani kutali kwa izo madona ngati inu mwakhala wolakwira wa izo chonde mu dzina la khristu pitani kutali kwa izo izo zimakusuwani inu izo zidzakuphani inu izo zidzatero ndi khansala wodzaza galimoto adotolo amayesa kukuchenjezani inu ndiyeno momwe iwo angakhoze kukugulutsirani inu zinthu zimenezo ngati inu mudapita ku sitolo ya mankhwala ndi kunena kugula ine ndikufuna kugula khansala wa mtengo wa masenti 70 bwanji wakhoza kubwera kudzawatsekera iwo koma pamene inu mukugula ndudu zokwanira masenti 70 inu mukugula chinthu chomwecho adotolo amanena choncho o fuko lopenga ndi ndalama ili ndi zoipa kwambiri, ndi chakupha, izo zatsimikiziridwa. Chabwino, pamene ine ndinamuona msungwana wang'ono wokongola uja, akuchita chabe mwakuchenjera, ndudu iyi mudzanja lake, izo zinakhala ngati zindipe ine, chifukwa ine ndinkaganiza kwenikweni kuti ine ndinkamukonda iye. Ndipo ine ndinaganiza chabwino, tsopano ine ndimatchedwa woda akazi, inu mukudziwa izi. Chifukwa ine nthawi zonse ndimakhala ngati wotsutsana nawo akazi, koma osati kutsutsa inu alongo. Ine ndili chabe wotsutsa momwe akazi amakono amachitira ndiko kulondola. Akazi abwino ayenera kunyamulidwa limodzi, koma ine ndikhoza kukumbukira pamene chochezera cha abambo anga kumtunda uko chikuyenda, ine ndimayenera kukhala kunja uko ndi madzi ndi zinthu, kuwaona madona ang'ono amene sanali wopitirira 15 ndi 2, zaka 15 ndi 3 zakubadwa kumtunda uko ndi mwamuna wa usinkhu wanga tsopano ataledzera, ndipo ankawachitisa kusala ledzera pakuwapatsa iwo kofi wakuda kuti akafike kunyumba kukaphika chakudya cha madzulo cha amuna awo. Oh, china chake chonga icho ine ndinati ine iyo inali ndemanga yanga ndiye iwo sali woyenera kuti uwaphe nacho iwo chipulupulo chabwino choyera ndiko kulondola. Ndipo ine ndinkadana nawo akazi ndiko kulondola. Ndipo ine ndiyenera kupenyerera basi kusunda kulikonse sopano kulewa kumaganizabe chinthu chomwecho. Kotero koma tsopano mkazi wabwino ndingale mukolona wa mwamuna. Iye ayenera kukhala akulemekezedwa. Iye amayi anga ndi mkazi. Mkazi wanga ali. Ndipo iwo ali wokondeka. Ndipo ine ndinawo zikwi za alongo achikhristu amene ine ndimawalemekeza mwapamwamba. Koma ngati iwo angakhoze kulemekeza chimene Mulungu anawapanga iwo, umayi ndi mfumukazi yeniyeni. Ndicho chabwino. Iye ali chimodzi cha zinthu zabwino chimene Mulungu akhoza kupereka kwa mwamuna. Chinali mkazi pambali pa chipulumutso. Mkazi ndi chinthu chabwino kwambiri ngati iye ali mkazi wabwino. Koma ngati iye sali, Solomon anati, mkazi wabwino ndi ngale mukorona wa mwamuna. Koma amene ali wa makhalidwe oyipa kapena amene sali wabwino, ali madzi mu magazi ake. Ndipo ndiko kulondola. Ndicho chinthu choyipa kwambiri chimene chingakhoze kuchitika. Kotero mkazi wabwino, ngati inu muli naye mkazi wabwino mʼbale, inu muyenera kumulemekeza iye mwapamwamba. Ndiko kulondola. Inu muyenera kuchita izo. Mkazi weniweni. Ndipo ana, ngati inu muli nawo mayi weniweni, amene amakhala pa nyumba naye sakumakusamalirani inu, kusunga zovala zanu chiyerere, kukutumizani inu ku sukulu, kukuphunzitsani inu za Yesu, inu muyenera kuwalemekeza mayi wokoma achikulire awo ndi zonse zimene zili mwa inu. Inu muyenera kumamulemekeza mkazi ameneyo. Inde bwana, chifukwa iye ali mayi weniweni. Iwo amalangula za umbuli wa kumapiri a Kentucky. Inu mumaziona izo mwizi apa zinthu za zigamba za galu. Ena iwo amayi achikulire awo uko akhoza kubwera kuno Hollywood ndi kukupunzitsani inu amayi amakono momwe mungalerere wana wanu. Inu mumulole mwana wake abwere usiku wina ndi zizi lake losokonezeka lonse ndi milomo zopolekera. Inu mumazitchachiyani izo zinthu zopakapaka zimene iwo amayika pa nkhope zawo ndi dresi yake yonse yokwinyiridwa kumbali imodzi, ndipo atakhala ali kunja usiku wonse ataledzera mbale iye akanachosa imodzi ya ndambizo pamwamba pa mtengo wa ikole uwu. Ndipo iye sakanadzapitanso kunja konse. Ine ndikuwuzani inu akanati, ndipo ngati inu mukanakhala nazo zochuluka pang'ono za izo, inu mukanakhala nayo Hollywood yabwinoko kuzungulira kuno ndi fuko labwino ndiko kulondola ndizozoona. Basi kuyesa kukhala makono, izo ndizo zina za ndale za ndiyerekezi. Tsopano msungwana wang'ono uyu pamene ine ndinayang'ana pa iye mtima wanga unaukha basi. Ndipo ine ndinaganiza munthu wang'ono wosauka. Ndipo iye anati, oh, iwe ukufuna ndudu bile? Ine ndinati, ayi mama. Ine ndinati, ine sindisuta. Iye anati, tsopano iwe unati iwe suma vina, iwe amafuna kuti tizipita ku dance. Ndipo ine sindikanachita izo. Kotero iwe anati kukhala dance kumusi uko imene iwo ankaitcha minda ya nkhuyu. Ndipo ine ndinati, ayi, ine sindimavina. Iye anati, tsono iwe suvina, iwe susuta, iwe sumamwa, iwe umakhala ndi chisangalalo chilichonse chotani. Ine ndinati chabwino ine ndimakonda kuweza ndipo ine ndimakonda kusaka izo sizina musangalatse iye. Kotero iye anati tenga ndudu iyi. Ndipo ine ndinati hai mama zikomo inu ine sindimasuta. Ndipo ine ndinali kuima apa chotetezera iwe anali ndi bolodi lotamanga pa mafodi akale inu mukukumbukira. Ndipo ine ndinali kuima pa chotetezera icho titakhala mu mpando wakumbuyo iye ndine. Ndipo iye anati iwe utandauza kuti iwe suzita ndudu. Anati ndipo ife akazi tili nayo misempha yochuluka kuposa yomwe iwe uli nayo. Ndipo ine ndinati hai mama ine sindikukhulupira kuti ine ndikufuna kuchita izi. Iye anati bwanji iwe wachikazi wamkulu. Oh my. Ine ndinkafuna kukhala bill wamkulu woyipa. Kotero ine ndituti sindinkafuna chilichonse chachikazi. Anani ine ndinkafuna kukhala wangonya wolandira mphoto. Ilo linali lingaliro langa la moyo. Kotero ine ndinati wachikazi. Ine sindikanakonza kupirira icho. Kotero ine ndinati pereka iyo kwa ine. Dzanja langa nditawongola ine ndinati ine ndimuonetsa iye ngati ine ndili wachikazi kapena ayi. Ndinatusa ndudu iyo ndikuyamba kukwacha machesi. Tsopano ine ndikudziwa ndinu. Tsopano ine ndilibe nazo ntchito zimene inu muganiza. Ine ndili chabe ndi udindo ponena choonadi. Pamene ine ndinayamba kuti ndikwache ndudu ija wotsimikiza mochuluka basi kuti ndisute iyo monga ine ndili kuti ndinyamule baibulo iri onani. Ine ndinamva china chake chikupita. Ine ndinayesanso ine sindinakhoze kuyifikisa iyo pakamwa yanga. Kwa ine ndinayamba kulira ine ndinaponyera chinthu chopansi. Ndiwo anayamba kundiseka ine. Ndipo ine ndinayenda kupita kwathu. Ndinapita kupyola m'munda ndinakhala pansi kunja uko ndikulira. Ndipo iwo unali moyo wovuta. Ine ndikukumbukira tsiku lina atati anali kupita kumusi kumsinje ndi anyamata. Mchimwene wanga ndi ine ife timachita kutenga ngalawa ndikupita kumtunda ndi kumusi kwa msinjewo tikusaka mabotolo kuti tikayikemo kachaso. Timapeza 5 tambala kwa dozen la iwo kuwatola iwo mphepete mwa msinje. Ndipo atati anali ndi ine ndipo iwo anali nalo limodzi lalingʼono la amphwa ndi mphwa nthawo. Ine ndikukhupira iwo anali pafupi mabotolo atheka la pint. Ndipoko kunali mtengo umene unali utagwetseredwa pansi ndipo atati ndipo mwamuna uyu anali ndi iwo bambo Don Bush. Ine ndinali ndi yawo iwo anali ndi ngalawa yabwino. Ndipo ine ndinkafuna kuti ndipeze chifundo ndi iwo chifukwa ine ndinkafuna nditagwirisa ntchito ngalawa imeneyo. Iyo inali nayo chiwongolero chabwino ndipo yanga inalibe konse chiwongolero. Ndinali nazo chabe nkhafi zachikale zopalatsira. Ndipo ngati iwo akanandilola ine kuti ndigwirise ntchito ngalawa imeneyo. Kotero iwo ankachita zocherera ndipo iwo anawapangira adadi zochezera. Kotero iwo anatambalala miyendo yawo mwamba chopinga santengo umenewo. Ndipo adadi anafikira mthumba lawo lakumbuyo ndipo anasolola botolo la mphwandimphwandi lalingʼono lakachaso. Analipereka ilo kwa iwo ndipo iwo anatenga namwa nalibwezera ilo mbuyo kwa adadi ndipo iwo anatenga namwa. Ndipo iwo analikhazika ilo pansi pa mphukira yaingʼono pambali ya ntengo imene inachokapo. Ndipo bambo Don Bush analinyamula ilo mwamba nati ndili iwe bire. Ine ndinali zikomo inu ine sindimamwa. Iye anati Branham amene ndipo osamwa wina aliyense anafa atavala nsapato zake pafupifupi. Ndipo iye anati Branham amene ndipo samamwa. Ine ndinati ayi bwana ayi adada anati ine ndikulera wachikazi mmodzi adati yanga kunditcha ine wachikazi. Ine ndinati ndipatseni ine botolo ilo. Ndipo ine ndinasolola chivundikiro icho cha pamwamba pa ilo kutsimikiza kuti ndimwe iwo. Ndipo pamene ine ndinayamba kulipendekesa ilo ine ndinapereka botolo kulibweza ndipo ndinanyamukapo kupyola m'munda molimba mmene ine ndikanathera ndikulira. China chake sindikanandilola ine kuchita izo. Mwona ine sindikanakhoza kunena kuti ine ndinali wabwino mulimonse. Ine ndinali wotsimikiza kuti ndichite izo. Koma ndi Mulungu chisomo chodabwitsa chimene chimandiletsa ine kuti ndisachite zinthu zimenezo. Ine ndinkafuna kuzichita izo ine mwini koma iye samandilola basi kuti ine ndichite izo. Kenako ine ndinamupeza msungwana pamene ine ndinali pafupi zaka 22 zakubadwa. Iye anali wokondedwa. Iye anali msungwana amene ankapita ku Charich German Lutheran. Dzina lake linali Brumbach BRUMBRCH lochokera ku dzina la Brumbo. ndipo iye anali msungwana wabwino. Iye sankasuta kapena kumwa kapena iye sankavina kapena chilichonse, msungwana wabwino. Ine ndinayenda naye iye kwa kanthawi pang'ono, ndipo ndinatero ndiye pafupi makumi awiri ndi ziwiri. Ine ndinapanga ndalama zokwanira mpaka ine ndinadzigulira Ford yakale. Ndipo ine ife tinkapita kokacheza limodzi, ndipo kotero nthawi iyo kunalibe mpingo wa Lutheran pafupi. Iwo anali atasuntha kuchokera ku Howard Park kuntunda uko, ndipo kotero iwo anali mtumiki mmodzi amene anandidzoza ine mu mpingo wa Missionary Baptist, Dr. Roy Davis, mlongo Upshaw, mmodzi yemweyo amene anamutumiza mbale Upshaw kubwera kwa ine kapena analangula kwa iye za ine, Dr. Roy Davis. Ndipo kotero iye anali kulalikira, ndipo anali nawo mpingo woyamba wa Baptist kapena ine sindikukhupira kuti iwo unali mpingo woyamba wa Baptist, ngakhale iwo unali mission wotchedwa mpingo wa Missionary Baptist ku Jeffersonville. Ndipo iye anali pamalowo pa nthawi imeneyo, ndipo ife tinkakhoza kupita ku chalichi usiku kotero, ndipo ife timakhoza kubwerako. Ndipo ine sindinalowe konse mpingo, koma ine ndinkakonda kupita naye iye kwa lingaliro leleni linali kupita naye iye. Ine basi ndibwino kungokhala woona mtima, kotero ndiye kumapita naye iye. Ndipo tsiku lina ine iye ankachokera ku banja labwino, ndipo ine ndinayamba kuganiza, iwo kudziwa ine sindikuyenera kutaya nthawi ya msungwana uyo. Iko sindiko kulondola, chifukwa iye ndi msungwana wabwino. Ndipo ine ndine wosauka, ndipo ine abambo anga thanzi lawo linali likufoka, ndipo ine panalibe njira kwa ine yoti ndingamusamalire msungwana ngati uyo amene anali atazolowerera ku nyumba yabwino, ndipo makalipeti pansi. Ine ndikukumbukira kalipeti yoyamba imene ine ndinayamba ndayionapo, ine sindinkaziwa chimene iyo inali. Ine ndinayenda moyira mbalala kumbali, ine ndinaganiza chinali chinthu chokongoletsa chimene ine ndinali nditachionapo mmoyo wanga. Iwanga ike bwanji chinthu chonga icho pansi, iyo inali kalipeti yoyamba imene ndinayionapo. Iyo inali imozi ya izi, ine ndikukhulupirira iyo imatchedwa makalipeti woyala. Ine mwina ndikhoza kulakwisa izo, china chokhala ngati chingwe kapena china chake chimene chalukidwa pamodzi ndipo chitayalidwa pansi, chokongola chobiriwira ndi mofira ndi duwa lalikulu pakati pa icho. Inu mukudziwa icho chinali chinthu chokongola. Ndipo kotero ine ndikukumbukira ine ndinapanga malingaliro anga kuti ine mwina ndimufunsire iye kuti ndimukwatire ine, kapena ine ndipite kutali ndi kulola mwamuna wina wabwino kuti amukwatire iye. Wina wake amene akanakhala wabwino kwa iye kuti akhoze kumusamalira iye, ndipo akanakhoza kukhala wachifundo kwa iye. Ine ndikanakhoza kukhala wachifundo kwa iye, koma ine ndinali kupanga masenti makumi awiri okha pa ora, kotero ine sindikanakhoza kumusamalira mokwanira iye. Ndipo ine ndi banja lonse limene ife timayenera kumalisamalira, ndipo adadi anali atafoka muthanzi, ndipo ine ndimayenera kumawasamalira onse iwo. Kotero ine ndinali kukhala ndi nthawi yovuta kwambiri. Kotero ine ndinaganiza chabwino chinthu chokha choti ine ndichite chili kumuwuza iye kuti ine sindibwereranso basi, chifukwa ine ndinaganiza zochuluka kwambiri za iye kuti ndiwononge moyo wake ndikumulola iye kuti azipusitsidwa ndi ine. Ndiyeno ine ndinaganiza ngati wina wake angakhoze kumupeza iye ndi kumukwatira iye kupangira nyumba yokongola. Ndipo mwina ngati ine sindikanakhoza kukhala naye iye, ine ndikanakhoza kudziwa kuti iye anali akukondwa. Ndipo kotero ine ndinaganiza, koma ine ndingamusiye basi iye. Ndipo ine ndinali maonekedwe achabe. Ndipo tsiku ndi tsiku ine ndimakhoza kuganiza za izo. Kotero ine ndinali wamanyazi kwambiri kuti ndimufunse iye kuti akwatiwe ndine. Usiku uliwonse ine ndikapanga malingaliro anga, ine ndikamufunsa iye. Ndipo pamene ine ndichiyani icho agulugufe kapena china chake chimene inu mumachipeza mkati mwanu. Abale nonse inu kunja uko mwina munali nacho chokuchitikirani chomwecho motsatira izi. Ndipo kumverera kwa chilendo kwenikweni nkhope yanga imakhoza kukhala yotentha. ine sindimadziwa ine sindikanakoza kumufunsa iye kotera ine ndikuganiza inu mukudabwa momwe ine ndinaza mukwatirira iye inu mukudziwa chiyani ine ndinamulembera iye kalata ndi kumufunsira iye ndipo kotero iye tsono iyo sinali wokondedwa abiti iyo inali zoposera pang'ono inu mukudziwa pambali yachikondi kuposa izo iyo sinali chabe mgwirizano iyo inali ine ndinayilemba iyo mwakupambana kumene ine ndikanakhoza ndipo ine ndinali kuopa pang'ono za amayi ake amayi ake anali iwo anali ngati aukali ndipo koma bambo ake anali wofatsa mwamuna wachikulire wachidachi munthu basi wabwino wachikulire iwo anali wokonza za ubale amuna asitima pa nsewu wa njanji akupanga pafupi madola mazana asanu pa mwezi mu nthawi izo ndipo ine ndikupanga masenti makumi awiri pa ola kuti ndikwatire mwana wawo wamkazi ine ndinkadziwa kuti izo sizikanadzagwira ntchito konse ndipo amayi ake anali kwambiri tsopano iye ndidona wabwino ndipo iwo anali ngati mmodzi wa magulapa mwambawa inu mukudziwa ndi wokhala ngati wodula inu mukudziwa ndipo kotero iwo analibe nane ine ntchito muli monse ine ndinali chabe mnyamata wamba wachikale wakuthengo lakumidzi ndipo iye ankaganiza hopo ayenera kuyenda ndi mnyamata wa kalasi yabwinoko pang'ono ndipo ine ndikuganiza iye anali kulondola ndipo kotero koma ine sindinkaganiza izo pamenepo kotero ine ndinaganiza chabwino tsopano ine sindikudziwa motani ine sindingakhoze kuwafunsa abambo ake ndipo ine ndikutsimikiza sindika wafunsa amayi ake ndipo kotero ine ndinachita kumufunsa iye poyamba kotero ine ndinalemba kalata ndipo mawawuwo pa nsewu popita ku ntchito ine ndinayigwetsera iyo mu bokosi la makalata kuyitumiza linali kupita ku chalichi lachitatu usiku ndipo ilo linali lolemba mmawa ine ndinayesa tsiku lonse la mulungu kuti ndimuze iye kuti ine ndinali kufuna kukwatira ndipo ine sindimakhoza basi kupeza mphamvu zokwanira kotero ndiye ine ndinayiponyera iyo mu bokosi la makalata ndipo ku ntchito tsiku limenelo ine ndinapezeka kuti ndinaganiza bwanji ngati amayi ake anayipeza kalata ija oh my ndiye ine ndinadziwa kuti ine ndinaonongedwa ngati iwo akanayigwira konse iyo chifukwa iwo sankasamala mochuluka kwambiri za ine chabwino ine ndinali basi ndikutuluka thukuta ndipo lachitatu ilo usiku pamene ine ndinabwera oh my ine ndinaganiza ine ndikafika bwanji uko ngati amayi ake anayigwira kata ija iwo agwira ntchito pa ine kwenikweni kotero ine ndikuyembekeza iye analandira iyo ine ndinayilembera iyo kwa hope ilo linali dzina lake hope ndipo kotero ine ndinati ine ndingoyilemba iyo apa hope ndipo kotero ndipo ine ndinaganiza mwina iye sanayilandire iyo kotero ine ndinadziwa bwino kuposa kuyima kunja ndikumuyimbira iye lipenga kuti atuluke oh my ndipo mnyamata aliyense amene alibe misempha yokwanira kuti ayende mpaka ku nyumba ndi kukagogoda pa khomo ndi kufunsa za msungwana alibe ntchito yopita naye iye kunja mulimonse ndizo zolondola chimodzimodzi ndiko kupusa kwambiri ndiko kutchipa ndipo kotero ine ndinayimisa fodi yanga yakale inu mukudziwa ndipo ine ndinali nditayipukuta iyo ndipo kotero ine ndinapita ndi kukagogoda pa khomo chifundo amayi ake anabwera pa khomo ine sindinakhoze konse kuti ndipume ine ndinati muli bwanji akaza Abraham Park eya iye anati uli bwanji William ine ndinaganiza William ndipo iwo anati kodi iwe ulowa mkati ine ndinati zikomo inu ine ndinalowa mkati pa khomo ine ndinati kodi hope watsala pang'ono pokha kukonzeka ndipo basi pomwepo apa hope akubwera akulumbalumba kudutsa nyumbamo msungwana basi wa khumi zisanu ndi chimodzi ndipo iye anati moni bire ndipo ine ndinati moni hope ndipo ine ndinati iwe watsala pang'ono kukonzeka wakutchalichi iye anati muminiti chabe ine ndinaganiza oh my iye sanalandire iyo iye sanalandire iyo zabwino 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 hope sanayilandirenso iyo ngakhale kotero izo zikhala bwino chifukwa iye akanandiuza ine za iyo kotero ine ndinamvererako bwino ndiyeno pamene ine ndinafika kuja kutchalichi ine ndinapezeka kuti ndinaganiza bwanji ngati iye anayilandira iyo mwaona ndipo ine sinimakoza kumva zimene Dr. Davis anali kunena ine ndinayangana pa iye ndipo ine ndinaganiza ngati mwina iye akungoyisunga iyo ndipo iye andiuza ine kwenikweni mondikana pamene ine nditi ndituluke muno chifukwa chomufunsa iye izi ndipo ine sinimakoza kumva zimene mbale Davis anali kunena ndipo ine ndimayangana pa iye ndipo ine ndinaganiza mayi ine ndikudana nazo kumusiya iye koma ndipo ine chionesero zedi chibwera kotero titatuluka chali chife tinayamba kuyenda munsi ulimodzi kumapita ku nyumba ndipo kotero ife tinayenda kupita ku fodi yakale ndipo kotero konseko motsatira mwezi unali ukuwala muwala inu mukudziwa ine ndinamuyang'ana ndipo iye anali wokongola mnyamara ine ndi kayang'ana pa iye ndipo ine ndimaganiza mayi momwe ine ndikanafunira nditamutenga iye koma ndikuganiza ine sindingakhoze ndipo kotero ine ndinayenda pang'ono pokha inu mukudziwa ndipo ine ndimayang'ananso pa iye ine ndinati bwanji iwe kumverera bwanji usiku iye anati oh ine ndili bwino ndipo ife tinayimisa fodi yakaleyo kumusi ndipo ife tinayamba kutulukamo inu mukudziwa kuzungulira kuseri kuyenda kuzungulira ngodya ndi kumapita ku nyumba yawo ndipo ine ndinali kuyenda mpaka ku chitseko ndi iye ine ndinaganiza inu mukudziwa iye mwina sanalandire konse kalatayo kotero ine mwina ndikhoza kuyiwala chabe iyo ine ndikhala nayo sabata ina yachisomo chonchobe kotero ine ndinayamba kumverera bwino ndithu iye anati bile ine ndinati eya iye anati ine ndinayandira kalata yako oh my ine ndinati iwe wayilandira iye anati aha chabwino iye anangopitilira kuma yendabe osanena konse liulina ine ndinaganiza mkazi ndiuze ine china chake ndithamangise ine kapena ndiuze ine zimene iwe kuganiza za iyo ndipo ine ndinaganiza kodi iwe unaiwerenga iyo iye anati aha mayi inu mudziwa momwe mkazi akhoza kukusunga iwe m'malere oh ine simatanthauza izo basi mwanjira iyo inu mukuona mwaona koma chonchobe inu mukudziwa ine ndinaganiza bwanji iwe sukunena china chake onani ndipo ine ndinapitirira kumapitabe ine ndinati kodi iwe unaiwerenga iyo yonse ndipo iye anati aha kotero ife tinali pafupifupi pa khomo ndipo ine ndinaganiza mnyamata usantengere ine pakhonde chifukwa ine mwina sinditha kuwathawa iwo kotero iwe undiuze ine tsopano ndipo kotero ine ndinapitirira kuyembekezera ndipo iye anati bile ine ndingakonde kuchita izo iye anati ine ndimakukonda iwe mungu adalitse moyo wake tsopano iye ali mu ulemerero iye anati ine ndimakukonda iwe anati ine ndikuganiza ife tiyenera kuwawuza makolo athu makolo za izo kodi iwe sukuganiza choncho ndipo ine ndinati wokondedwa tamvera tiye tiyambe izi ndikachitidwe kathekatheka ine ndinati ine ndidzawawuza abambo ako ngati iwe kuti udzawawuze amayi wako kuyika mbali yovuta kwambiri pa iye kuyamba ndi kuyamba iye anati chabwino ngati iwe kuti wawuza dadi poyamba ine ndinati chabwino ine ndiwawuza iwo la mulungu usiku ndipo kotero la mulungu usiku linafika ine ndinamubweretsa iye kwawo kuchokera ku chalichi ndipo ine iye ankangoyang'ana pa ine ndipo ine ndinayang'ana ndipo iyo inali 9:30 iyo inali nthawi yoti ine ndizipita ndipo akazi abraham baka atakhala pa ngodya akuchita zina za mtundu wazoluka inu mukudziwa kapena ngowe za zing'ono izo zimene inu mumayika pa zinthu inu mukudziwa ine sindikudziwa chimene inu mmazitcha izo ndipo kotero iwo anali kupanga zina za zinthu za mtunduwo ndipo hope anapitirira kuyang'ana pa ine ndipo amakhoza kundikokera tsinya ine inu mukudziwa nagwedezera kwa dadi yake ndipo ine oh my ine ndinaganiza bwanji ngati iye atati ayi kotero ine ndinayamba kupita pa khomo ine ndinati chabwino ine ndikuganiza ine kuli bwino ndizipita ndipo ine ndinayenda kupita ku chitseko ndipo iye anayamba kupita nane ine ku chitseko iye nthawi zonse amabwera pa chitseko nandiuza ine usiku wabwino kotero ine ndinayamba kupita ku chitseko ndipo iye anati kodi iwe siwawuza iwo ndipo ine ndinati ine zedi ndikuyesera kutero koma ine sindikudziwa momwe ine nditi ndichitire izo ndipo iye anati ine ndingobwerera mbuyo ndipo iwe uwayitanire iwo panja kotero iye anabwerera mbuyo nandisiya ine nditayima pamenepo ndipo ine ndinati charlie iwe anatimbenuka chozungulira nati eya bino Nendinati kodi ine ndingakhoze kulankhula nanu inu miniti chabe. Iwo anati zedi. Iwo anatembenuka chozungulira kuchoka pa desk yawo. Akaza Bramberg anayangana pa iwo, anayangana pa Hope, ndipo anayangana pa ine. Ndipo ine ndinati kodi inu mungatuluke pa kondepa. Ndipo iwo anati inde ine ndituluka.
So he walked out on the porch.
Kodelo iwo anayenda panja pa konde. Ine ndinati zedi ndi usiku wabwino sichonchi. Ndipo iwo anati inde iwo. Ine ndinati zedi wakhala ofundirapo. Ndituli wakhala iwo anayangana pa ine. Ine ndinati ine ndakhala ndikugwira ntchito molimbika kwambiri. Ine ndinati mumudziwa ngakhale manja anga kuchita zikanga. Iwo anati iwo koza kumutenga iye bile. Oh my. Iwo koza kumutenga iye. Ine ndinaganiza oh ndizo zabwino. Ine ndinati inu mukudanda uzadi izo achale. Iwo anati ine ndinati Chale, taonani, ine ndikudziwa kuti iye ndi mwana wanu wankazi, ndipo inu muli nazo ndalama, ndipo iwo anayandikira nandigwira ine padzanja. Iwo anati, Bill tamvera, ndalama sizili zinthu zonse zimene zili mmoyo wa munthu. Iwo anati, ine ndinati, Chale, ine ndimapanga kokha masendi makumi awiri pa ora, koma ine ndikumukonda iye, ndipo iye amandikonda ine. Ndipo ine ndikukulonjezani inu achale kuti ine ndidzagwira ntchito mpaka izi zikang'azi zitachoka mʼmanja mwanga kuti ine ndimusamalire iye. Ine ndidzakhala basi woona kwa iye monga ine ndingakhoze kukhalira. Iwo anati ine ndikukhulupirira izo Bill. Iwo anati tamvera Bill, ine ndikufuna ndikuwuze iwe. Anati iwo kudziwa chisangalalo sichimatengera pa zonse ndalama kuti ukhale wokondwa. Anati ukangokhala wabwino kwa iye ndipo ine ndikudziwa kuti iwe ukatero. Ine ndinati zikomo inu achale, ine zedi ndidzachita izo. Ndiyo iyo inali nthawi yake kuti iye awawuza amayi. Ine sinikudziwa momwe iye anachitira izo koma ife tinakwatirana. Kotero pamene ife tinakwatirana ife tinalibe kalikonse wopanda kanthu koti angagwirise ntchito mnyumba. Ine ndikuganiza ife tinali nawo madola awiri kapena atatu. Kotero ife tinachita rendi nyumba ife tinkalipira iyo madola anayi pamwezi. Iyo inali yaing'ono malo achikale azipinda ziwiri. Ndipo wina wake anatipatsa ife bedi lakale lopinda. Ine ndikudabwa ngati aliyense anayamba waonapo bedi lakale lopinda. Ndipo iwo anatipatsa ife ilo. Ndipo ine ndinapita ku Sears ndi Roy Bucks. Ndipo ndinakagula tebulo laling'ono ndi mipando inayi. Ndipo ilo linali losapakidwa pendi inu mukudziwa. Ndipo ife tinapeza ilo pa nthawi yake. Ndipo kotero ndiye ine ndinapita kwa babu Weber wogulisa zinthu zakale. Ndipo ndinakagula chitofu chophikira. Ine ndinalipira masendi makumi asanu ndi awiri ndi asanu icho ndi dola ndi china chake kuti chikakhale chapo ya tsamoto. Ife tinayika zosamalirira nyumba. Ine ndikukumbukira ndikutenga ndikupaka utoto pa mipando pamene ine ndinkapaka penti iyo. Ndipo ife tinali wokondwa ngakhalebe. Ife tinali naye wina kwanzake kotero izo zinali zonse zofunikira. Ndipo Mulungu mwachifundo chake ndi ubwino wake ife tinali anthu awiri ang'ono osangalala kwambiri amene akanakhoza kukhala pa dziko lapansi. Ine ndinapeza ichi kuti chisangalalo sichitengera momwe mulili nazo zinthu za mdziko koma momwe inu mukukhutitsidwira nalo gawo limene lapasidwa kwa inu. Ndipo panapita kanthawi Mulungu anabwera pansi ndipo anadzadalisa nyumba yathu yaing'ono. Ife tinali naye nyamata wang'ono. Dzina lake linali Bile Paulo. Ali mu msonkhano tsopano lino pano. Ndipo panapita kanthawi kuchokerapo pafupi miyezi khumi ndi umodzi iye anatidalisanso ife ndi msungwana wang'ono otchedwa Sharon Rose, lotengedwa kuchokera ku mawu a Rose la ku Sharon. Ndipo ine ndikukumbukira tsiku lina ine ndinali nditasunga ndalama zanga ndipo ine ndinali kukatenga kachuti kanga kakang'ono kupita ku malo nyanja ya Papal kukaweza. Ndipo ndili panse wanga kubwerera. Ndipo pa nthawi iyi ine ndikusiya kutembenuka kwanga. Ine ndinatembenuka ndipo ndinadzozedwa ndi Dr. Roy Davis mu mpingo wa Missionary Baptist. Ndipo ndinakhala mtumiki ndipo ndili naye kachisi amene ine tsopano ndikulalikiramo mu Jeffersonville. Ndipo ine ndinali kuchita ubusa mpingo wa ung'ono ndipo ine wopanda ndalama. Ine ndinachita ubusa mpingo zaka khumi ndi zisanu ndi ziwiri ndipo sindinatenge ngakhale kobiri limodzi. ne sindinkakhulupirira muku panalibe ngakhale mbale ya chopereka mmenemo ndipo chachikumu chimene ine ndinkalandira kuchokera ku ntchito ndi zina zotero ndinali ndi kabokosi kakang'ono kumbuyo kwa nyumbayo kuonena kachizindikiro kakang'ono payiko momwe inu mwachitira kwa wang'ono wa ng'ono anga awa inu mwachitira izo kwa ine ndiyeno ndi momwe mpingo unkalipiridwa ndinali nayo ngongole ya zaka khumi kuti tilipire iyo ndipo inalipiridwa zisanakwane zaka ziwiri ndipo ine sindinatenge chopereka cha mtundu uliwonse ndiyeno ine ndinali nawo madola pang'ono amene ine ndinali nditawasungira tchuti changa iye ankagwira ntchito nayenso ku Fine Shirt Factory msungwana wokoma wokondeka ndipo manda ake mwina ali achisanu lero koma iye akadali mu mtima wanga ndipo ine ndikukumbukira pamene iye anali atagwira ntchito molimbika kwambiri kuti andithandize ine kuti ndipeze ndalama zokwanira kuti ndipite ku nyanja iyi kukaweza ndipo pamene ine ndinali kubwerera kuchokera ku nyanja ine ndinayamba kuona ndikubwera ku Mishawaka ndi South Bend, Indiana ndipo ine ndinayamba kuzindikira magalimoto amene anali nazo zizindikiro pambuyo zakuti Yesu yekha ndipo ine ndinaganiza izo zikumveka zachilendo Yesu yekha ndipo ine ndinayamba kuzindikira zizindikiro izo ndipo izo zinali paliponse kuchokera pa njinga mafodi makadlaki ndi zina zonse Yesu yekha ndipo ine ndinatsatira ena a iwo kumunsi ndipo iwo amabwera ku chalichi chachikulu kwambiri ndipo ine ndinapeza kuti iwo anali achipentekosite ndinali nditamva za apentekosite koma iwo anali gulu la oyera odzigubuduza amene ankagona pansi natulutsa thovu kukamwa kwawo ndi chilichonse chimene iwo anandiuza ine za izo kotero ine sindinafune kanthu kochita nazo izo kotero ine ndinawamva iwo onse akuchita mopitiriza mmenemo ndipo ine ndinaganiza ndikukhulupirira ine ndingoyenda kulowamo kotero ine ndinayimika fodi yanga yakale ndipo ndinalowa mkati ndipo kuyimba konse kumenenu munayamba mwakumvapo mu moyo wanu ndipo ine ndinafika pozindikira kuti iwo anali mipingo iwiri yayikulu wina wa iwo wotchedwa PA wa JC ndi PA of W. Ambiri ya andu inu mukoza kumbukirawo akale mabungu. Ine ndikuganiza iwo ali a United akutchedwa sopano ndipo akutchedwa mpingo wa United Pentecostal. Chabwino ine ndinamvetsera kwa ena aphunzisi awo ndipo iwo anali kuyima pamenepo iwo anali kuphunzisa za Yesu ndimomwe iye analili wamkulu ndimomwe chilichonse chinalili chachikulu ndi za ubatizo wa mzimu woyera ine ndinaganiza kodi iwo akulankhula za chiyani ndipo patapita kanthawi wina wake analumba mmwamba nayamba kulankhula mmalilime chabwino ine sindinamvepo kaliponse kongako mmoyo wanga ndipo apa panadza mkazi wina kupyolapo akuthamanga molimba basi mmene iye akanakhoza kuchitira ndiyeyonse iwo anayimirira ndipo anayamba kuthamanga ndipo ine ndinaganiza chabwino mbale iwo zedi alibe makhalidwe ampingo akufuwa ndikufula ndikumapitiriza ine ndinaganiza ndi gulu lotani ili koma inu mukudziwa china chake cha izo komwe ine ndinakhala motalikapo ndinayamba kukonda bwino kwambiri izo panali china chake chimene chinkaoneka kukhala chabwino kwenikweni ndipo ine ndinayamba kuwayang'ana iwo ndipo izo zinapitirira ine ndinaganiza ine ndingopitirira nawo iwo kanthawi chifukwa ine ndidza ine ndili pafupi ndi kukhomo ngati chilichonse chiyamba basi motentheka ine ndithamangira panja pa khomo ine ndikudziwa kumene galimoto yanga yayimikidwa basi kuzungulira ngodya ndipo ine ndinayamba kumva ena a alaliki awo anali masikolala ndi ophunzira bwanji ine ndinaganiza ndizo zabwino kotero iyo inafika nthawi ya chakudya cha madzulo ndipo anati aliyense abwere ku chakudya cha madzulo koma ine ndinaganiza dikirani minutes ine ndinali ndi dola ndi masenti makumi asanu ndi awiri mbambo asanu oti ndipitire kwathu ndipo ine ndizo zonse zimene ine ndinali nazo ndalama za mafuta zimangofunika zokhazo kukandifikitsa ine kwathu ndipo ine ndinali ndi fodi yanga yakale iyo inali fodi yakale yabwino ndithu iyo sinali yobwerera mbuyo iyo inali chabe monga iyi panja apa yongotopa basi ndipo iyo ine makamaka ndinkakhulupirira fodi imeneyo ikanakhoza kupita miles makumi atatu pa ora koma chifukwa awo anali khumi ndi asanu mbali iyi ndi khumi ndi asanu mbali iyi
inu mukuona kuika iwo pa limodzi inu munali ndi makumi atatu ndipo kotero iwo ine ndinaganiza chabwino usiku uwo ine ndimaganiza ndikanatuluka ndipo zitatha ine ndikanadikirira mpaka pa msonkhano wa usiku ndipo o iye anati alaliki wonse mosasamala chipembedzo abwere ku nsanja chabwino tinalipo pafupi mazana awiri aife mwambapo ine ndinapita pamwamba ndipo kotero iye anati tsona ife tilibe ndawo yoti inu nonse mulalikire iye anati muzingoyenda chodutsa ndikunena yemwe inu muli ndi kumene inu mukuchokera chabwino inafika nthawi yanga ine ndinati William Branham Baptist Jeffersonville Indiana ndinayenda chodutsa ine ndimakhoza kuwamba ena onse aiwo akudzitchula okha apendekoste PAJC PAWP ine ndinayenda chodusa ine ndinaganiza chabwino ine ndikuganiza ndine kabaka konyasa kotero ine ndinakhala pansi kuyembekezera ndipo tsiku limenero iwo anali nawo abwino alaliki ang'ono kunja kuja ndipo iwo anali atalalikira mwamphamvu ndiyeno iwo anali amene adabweretse utenga usiku uno ndi ine ndikukhulupirira iwo anamutcha iye mkulu ndipo atumiki awo m'malo mwa mʼbusa iwo anali mkulu ndipo iwo anabweretsa munthu wachikuda wachikulire kumeneko ndipo iye anavala chimodzi cha zikhotho za alaliki achikale ine sindikuganiza kuti inu munayamba mwachionapo chimodzi chitsetse chachitali cha njiwa kumbuyo inu mukudziwa ndi kolala ya veleveti ndipo iye anali basi ndi mzere wa ung'ono wa tsitsi loyera kuzungulira mutu wake munthu wachikulire wosauka iye anatulukirapo monga chonchi inu mukudziwa ndipo iye anayimapo ndipo iye anatembenuka chozungulira ndipo pamene alaliki wonse anakhala kulalikira za yesu ndi kukula momwe iye analili wamkulu ndi zina zotero munthu wachikulire uyo anatenga phunziro lake kuchokera uko mu Yobu unali kuti iwe pamene ine ndikayika maziko a dziko kapena pamene nyenyezi za mmawa zinayimba pamodzi ndi pamene wana a mulungu ankafuula ndi chisangalalo ndipo munthu wachikulire wosauka ine ndinaganiza bwanji iwo sanayike ena anyamata ang'ono awo pamwambapo kuti alalikire akulu malowa anali odzaza ndi othinana ndipo ine ndinaganiza bwanji iwo sanachite izi kotero ndiye munthu wachikulire uyu m'malo moti alalikire zimene zinali kuchitika pansi pano pa dziko lapansi iye anayamba kulalikira zimene zinali kuchitika kumwamba nthawi zonse chabwino iye anamutenga iye pachiyambi pakuyamba kwa nthawi ndi kumubweretsanso iye mukudza kwachiwiri pansi pa utawaleza wa mbali bwanji ine sindinayambe ndamvapo kulalikira kotero mu moyo wanga pafupi nthawi imeneyo mzimu unamukunda iye iye analumba pafupi utali choncho namenyesa zidendene zake palimodzi naponyera mapewa ake mbuyo napita monyang'ama kuchoka paguwapo anati inu mulibe malo okwanira pano woti ine ndilalikirepo ndipo iye anali nawo malo akulu kuposa amene ine ndili nawo pano ine ndinaganiza ngati iwo ungamupange munthu wachikulire kuchita monga choncho kodi iwo ungachite chiyani ngati iwo utafika pa ine 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 ndinaganiza mwina ine ndikusowa wina wa iwo bwanji iye atafika apa ine ndinamumvera chisoni munthu wachikulireyo koma pamene iye anachoka ine ndinali kudzimvera chisoni ndekha ndipo ine ndinayang'ana pa iye akuchokapo ine ndinapita kunja usiku umenewo ndipo ine ndinaganiza tsopano m'mawa wotsatira ine sindimulola aliyense kuti adziwe kumene yemwe ine ndili kotero ine ndinapita ndipo usiku umenewo ine ndinasira trauza yanga ine ndinatenga ndinapita m'munda wachimanga kukagona ndipo ine ndinapita kumunsi ndipo ndinakagula masikono ena osasa inu ine ndinagula mulu wonse wa iwo ndi 5 tambala panali mpope wa madzi apo ine ndinatunga madzi wena kotero ine ndinadziwa kuti awo anditengera ine kanthawi pang'ono kotero ine ndinatenga madzi ena ndikumwa iwo ndipo ndinapita ndikukadya masikono anga ndikubwerera ndikukamwa chakumwa china cha madzi ndinapita m'munda wachimanga ndinatenga mipando iwiri ndikuyika thalauza yanga yaing'ono yabiriwita mmenemo kusindikiza iyo pa mpando ndipo usiku umenewo ine ndinapemphera pafupifupi usiku wonse ine ndinati ambuye ndi chiyani ichi chimene ine ndapezekamo ine sindinayambe ndawaonapo anthu achipembezo otere m'moyo wanga ndipo ine ndinati ndithandizeni ine kudziwa chomwe izi zonse zili ndipo m'mawa otsatira ine ndinafika uko anatiitanira ife kukadzusa chifukwa ine sindikanabwera kudzadya nawo iwo chifukwa ine ndinalibe kanthu koponya muchopereka ndipo ine basi ndinangobwerera ndipo m'mawa otsatira pamene ine ndinapita mkati bwanji ine ndinati ena amasikono anga ndipo ndinakhala pansi ndipo iwo anafika pa maikrofoni ndipo ine ndinali ndisanaonepo maikrofoni ndipo ine ndinkachita mantha ndi chinthu chimenechi kotero iwo ndipo iwo anali nako kachingwe kang'ono kanapachikikapa ndi iko kakulendewera pansi ena aiwo a maikrofoni ogwesedwa okhala ngati ndipo iwo anati usiku watha pa nsanja panali mlaliki wang'ono pano wa Baptist. Ine ndinaganiza ine ndi wabwino kugwirirapo ntchito tsopano. Ndipo iwo anati iye anali mlaliki wang'ono kwambiri pa nsanja, dzina lake linali Branham. Kodi aliyense akudziwa zakumene iye ali? Muwuzeni iye kuti abwere pano, ife tikufuna kuti iye abweretse uthenga wa mmawa. Oh my. Ine ndinali nditavala t-shirt yaing'ono ndi trauza la biliwita, inu mukudziwa. Ndipo ife Abaptist timakhulupirira kuti iwe uyenera kukhala utavala suti kuti upite pa guwa, inu mukudziwa. Kotero ndipo ine ndinangokhala chete. Ndipo pa nthawiyo iwo anali nawo iwo kumpoto pamenepo, chifukwa msonkhano wawo waukulu wa maiko wonse, anthu achikuda sakanakhoza kubwera kwa iwo ngati iwo ukanakhala uli kumwera. Iwo anali nawo achikuda uko, ndipo ine ndinali wa kumwera. Ndinali wouma khosibe, inu mukuona. Ndinaganiza ine ndinaliko bwino kusiyana ndi wina aliyense. Ndipo zimakhala kuti mawa umenewo amene anakhala pafupi ndi ine anali munthu wachikuda. Kodi ine ndinakhala ndikuyangana pa iye, ine ndinaganiza chabwino iye ndi mʼbale. Ndipo iwo anati aliyense amene akudziwa kumene kuli William Branham. Ine ndinaweramira pansi mu mpando wanga monga chonchi. Kotero iwo anati analengeza izo kachiwiri, anati aliyense ali kunjako iye anakokera cholangulira chaching'ono ichi mkati akudziwa kumene kuli William Branham, muwuzeni iye kuti ife tikumufuna iye pa nsanja kwa uthenga wa mmawa. Iye ndi mlaliki wa Baptist wochokera kumwera kwa Indiana. Ine ndinangokhala chete kwenikweni ndikuziyolika pansi, inu mukudziwa palibe amandidziwabe ine muli monse. Mnyamata wachikuda uyo anayangana pa ine anati kodi inu mukudziwa kumene iye ali? Ine ndinaganiza ine mwina ndimayenera kunama kapena kuchita china chake. Kodi ine ndinati taweramira pansi apa. Iye anati eya bwana. Ine ndinati ine ndikufuna ndikuuze iwe china chake. Ine ndinati ine ndine iye. Iye anati chabwino pitanitu uko. Ndipo ine ndinati ayi ine sindingakhoze. Taona ine ndinati ine ndavala trauza la biliwita laling'ono la kale ili ndi t-shirt yaing'ono iyi. Ine ndinati ine sindingakhoze kupita pamwambapo. Iye anati anthu awo sasa mala momwe iwe wavalira, pitani pamwambapo. Ine ndinati ayi ayi. Ine ndinati khala chete usanene kanthu tsopano. Ndipo iwo anabwerera ku foni minita anati aliyense amene akudziwa kumene kuli William Branham.
Iye
anati uyali apa, uyali apa, uyali apa. Oh my. Apo ine ndinanyamuka nditavala ka t-shirt yako, inu mukudziwa. Ndipo apa ine iye anati bwerani pamwamba apa bambo Branham, ife tikufuna kuti inu mubweretse uthenga. Oh my. Pamaso pa alaliki wonse awo, anthu onse awo. Ndipo ine ndinapitapo mwamanyazi, inu mukudziwa ngope yanga itafila ndipo makutu anga akutentha. Ndipo ine ndinapita mwamanyazi thalauza la biliwita ndi t-shirt mlaliki. Mlaliki wa Baptist akupita ku microphone. Ndinali ndisana waonepo amodzi kale, inu mukuona. Ndipo ine ndinayimapo, ine ndinati chabwino ine sindikudziwa za izi. Ine ndinali kufwandula wa manjenje kwenikweni, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinafika apa chapa Luka 16. Ndipo ine ndinaganiza chabwino tsopano. Ndipo ine ndinafika pa pfunziro, ndipo iye anakweza maso ake mu gehena ndipo analira. Ndipo ine ndinapeza kotero ine ndinayamba kulalikira, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinayamba kulalikira, ndipo ine ndinamverera bwinoko pang'ono. Ndipo ine ndinati mwini chuma anali mugehena, ndipo iye analira. Mawoche pa atatu awo monga ine ndili nawo maulaliki ambiri monga choncho. Mukhulupirira inu izi ndi langula kwa thanthwe, inu mwandimvapo ine ndikulalikira izo. Ndipo ine ndinali ndiyeno iye analira. Ndipo ine ndinati kulibe wana uko ndithudi osati ugehena, ndiye iye analira. Ine ndinati kulibe maluwa uko, ndiye iye analira. Kulibe Mulungu uko, ndiye iye analira. Kulibe Khristu uko, ndiye iye analira. Ndiye ine ndinalira. Chinachake chinandigwira ine mayo mai. Zidachitika ine sindikudziwa chimene chinachitika. Pamene ine ndinathanga ndabwerera kwa ine mwini, ine ndinali kuima panja. Anthu awa anayamba kukuwa ndi kufuwula ndi kulira, ndipo ine ife tinali nayo nthawi yoopsa. Pamene ine ndinatuluka panja, panali munthu anayenda kubwera kwa ine, atavala chipewa chachikulu chokongola cha ku Texas, nsapato za sikulu, anabwerapo, anati, ine ndine mkulu wakuti ndi wakuti. Mlaliki, sabato za woweta ngombe, atavala zovala za woweta ngombe. Ine ndinakaniza, chabu ino, tarauza langa labiri witasilo ipa ndietu. Anati, ine ndikufuna iwe, udzabwele ku Texas, ndikudza ndichititsira ine chitsitsimutso. Ilole nine, ndilembe izo bambo. Bo ine, ndinalemba izo, monga choncho. Hapa panadza, mundu atavala lina la trauza lingono la ntundu wa gofu ili. Kumene iwo, ankasewila gofu ino mkudziwa. Anali atavala trauza la lingono lotina ilo. Ya anati, ine ndine mkulu wakuti ndi wakuti wochokera ku Miami. Ine ndikufuna kuti, ninaganiza mai, mwina kuvala sindizo zochuluka za izo. Ndiyangana pa iyo, ndipo ine ndinaganiza chabu ino. Kotero ine ndinazigwira zinthu izi, ndipo ndinapita kwathu. Kazi wanga anakumana nane ine, iye anati, nchiyani chimene iwe ukumveka wokondwa nacho bile. Ine ndinati, oh, ine ndakomana ndizo koma za mbewu. Mai, ndizo zopambana zimene iwe unayamba waziwonapo. Anthu awo alibe manyazi ndi chipembedzo chawo, ndipo oh, ine ndinamuza iye zonse za izo. Ndipo ine ndinati, ndipo taona wokondedwa, ndandanda wonse wazonditana, anthu amene. Ya nadi, iwo sali woyela odzi kubuduza aliyo. Ndi nadi, ine sinikudziwa ntundu wa zo kubuduza umene iwo ali. Koma iwo alinacho chinachake chimene ine ndi machisowa. Ona, ine ndinati, icho ndicho chinthu chimodzi ine ndili wotsimikiza. Ndi nadi, ine ndinaona munthu wa mkulu, zaka 50 ndi anayi zakubadwa, akukhalanso wang'ono. Ndi nadi, ine sininamvepo kulalikira kotero mmoyo wanga. Bwanji ine sininamuonepo mlaliki wa Baptist akulalikira monga choncho. Ndinati iwo amalalikira mpaka iwo mpweya ukawathera napinda maondo awo mpaka pansi kubwereranso kukoka mpweya wawo iwokoza kuwamba iwo mtunda wa manyumba awiri akulalikirabe. Ndipo ine ndinati ine sinina mvepo zoterozo mmoyo wanga. Ndipo ine ndinati iwo amalangula mu lilime losadziwika, ndipo wina kunena zimene iwo akunena. Ndina mvepo zotero mmoyo wanga. Ndinati kodi iwe udzapita nane? Iye anati wokondedwa, pamene ine ndinakwatiwa ndiwe. Ine ndidzakhala nawe iwe mpaka na imfa idzatileganitse ife. Iye anati ine ndidzapita. Iye anati sikona ife tiwawuza makolo. Ndipo ine ndinati chabwino, iwe ukawawuza amayi wako, ndipo ine ndikawawuza amayi wanga. Kotero ife ine ndinapita ndikukawawuza amayi wanga. Amayi anati chabwino zedi bile, chilichonse chimene Ambuye anakuyitanira iwe kuti uchite, pita ukachichite. Ndipo kotero akazi Abraham Bach anandifunsa ine kuti ine ndibwere uko. Ndinapita iwe anati, kodi ndi chiyani ichi chimene iwe ukuchinena? Ndipo ine ndinati, oh, akazi Abraham Bach, ine ndinati, koma inu nonse simunayambe mwaonapo anthu awo. Iwe anati, khala chete, khala chete. Ine ndinati, inde mama. Ine ndinati, ine ndikupepesa. Ndipo iwe anati, kodi iwe ukudziwa kuti ndilo gulu la oyela odzikubuduza? Ine ndinati, ayi mama, ine sitimadziwa izi. Ine ndinati, iwo zedi ndi wanthu abwino. Yohanati linga lilo limene. Kodi iwe kuganiza kuti ungamukokere mwana wanga wankazi pakati pa zinthu monga izo? Anali zopusa izo si zina koma zinyalala zimene mipingo ina yazita yakunja. Yohanati indedi iwe sukhala naye mwana wanga monga choncho. Ndipo ine ndinati, koma inu mukudziwa akazi Abraham Bach, pansi mu mtima wanga ine ndikumvera kuti Ambuye akufuna ine kuti ndipite kwa anthu amenewo. Iwe anati, iwe ubwerere ku mpingo wako mpaka iwe atakwanisa kukumangira iwe nyumba ya ubusa, ndipo uzichita ngati mwamuna amene ali nawo maganizo. Anati, iwe sumutengera mwana wanga wankazi kukapyola kumeneko. Ine ndinati, inde mama. Ine ndinatembenuka, ndinayenda kutuluka. Ndipo Hope anayamba kulira. Iye anabwera kunja, iye anati, bile, ngakhale amayi anene chiyani, ine ndidzakhala nawe iwe. Adalitse mtima wake. Ndipo ine ndinati, oh, izo zili bwino wokondedwa. Ndipo ine basi, ndinangozilola izo kuti zipite. Iwo saka namulola mwana wawo wankazi apite nawo anthu otero ngati awo chifukwa iwo sanalika anthu koma zinyalala. Kotero ine ndinangokhala ngati kuzilola izo kuti zipite. Iko kunali kulakwitsa koyipitsitsa kumene ine ndinakupangapo mmoyo mwanga, kumodzi koyipitsitsa. Mtsogolo pang'ono, zaka pang'ono, wana atabwera kale. Ndipo tsiku lina ife tinali kunadza kusefukira mu 1937 kunadza kusefukira. ndipo anthu ine ndinali pakulondera pa nthawiyo ndipo ine ndinali kuyesetsa mwakukhoza kwanga kuwabweretsa anthu kuchokera mukusefukira madziko manyumba akugwera pansi ndipo mkazi wanga yemwe anayamba kudwala ndipo iye anali kweni kweni atadwalikadi ndi chibayo ndipo iwo anamutengera iye kunja kuchipatala cha nthawi zonse chinali chodzaza ife sitikanakhoza kumuyika iye mmenemo kotero ife tinamutengera iye kunja cha boma kumene iwo anali nawo malo kumeneko ndipo kotero ndiye iwo anandiitana ine kuti ndibwerere ndipo ine nthawi zonse ndinkakhala pa mtsinje ndipo munthu wangala wandithu kotero ine ndinali kuyesera kuwatenga anthu kuwawombotsa iwo kusefukirako ndiyeno ine ndina m'modzi iwo anandiitana ine anati kuli nyumba cha ku msewu wa Chestnut iyo ili pafupi kumira kuli mayi ndi gulu la wana mmenemo anali ngati iwo kuganiza kuti ngalawa yako injini yako ingakhoze ukafika kwa iyo ine ndinali chabwino ine ndichita zonse zimene ine ndingakhoze ndipo ine ndikudusa mafunda amenewo koma lotchinga linali lidasweka uko ndipo oh maya kungoseseratu mzindawo ndipo ine ndimakhoza kungopopa mafuta wonse omwe ine ndikanakhoza ndipo potsiriza kuwoloka makwalala ndi kupyola mumalo ndipo ine ndinafika uko pafupi ndi kumene khoma lakale linali madzi akukhuthukira kupyola ndipo ine ndinamva wina akukuwa ndipo ine ndinamuona mayi atayima panja pa khonde ndipo apo panali zogubuduka zazikulu zikupita modutsa monga choncho chabwino ine ndinapitirira njira iyi mwamsanga monga ine ndikanathera ndipo ine ndinagunda mtsinje ndikubwerera ndikufika kumbali inayo ine ndinayimitsa ngalawa yanga chabe mu nthawi kuti ndiyimangirire iyo ku mtengo wa nsanamira ya chitseko nsanamira kapena nsanamira ya khonde ndipo ine ndinathamangira mkati ndikawagwira mayiwo ndikuwatengera iwo mkati umo ndi awiri kapena atatu anawo ndipo ine ndinamasula ngalawa yanga ndikuwatengera iwo ku kubwerera kutulukira njira yakumusi ndipo ndinakawatula iwo kugombe pafupi mayiro ndi theka kuwoloka mzinda mpaka ine ndinawafikitsa iye ku gombe ndiyeno pamene ine ndinafika uko iwo anali atakomoka ndipo iwo anali atayamba iwo anali akukuwa mwana wanga mwana wanga chabwino ine ndinaganiza kuti iye amatanthauza kuti iye anali atasiya mwana mnyumba oh mayi ine ndinabwerera kachiwiri pamene iwo anali kuyesera kumusamalira iye ndipo ine ndinadzapeza kuti iye anali kapena iye anali kufuna kudziwa kumene mwana wake analipo panali munthu wang'ono pafupi zaka zitatu zakubadwa ndipo ine ndinaganiza kuti iye amatanthauza mwana wang'ono woyamwa kapena china chake ndipo kotero ine ndinabwereranso ndikukafika uko ndipo pamene ine ndinagwira ngalawa iyo ndikulowa mkati ndipo ine sindinapeze mwanayi ndipo konde linagumuka ndipo nyumba inagwera mkati ndipo ine ndinathamanga mwamsanga ndithu ndipo ndinagwira chiduswapo chimene chinali kuyandamitsa ngalawa yanga ndinalowa mu ngalawayo ndikukoka icho ndikuyimasula iyo ndipo ilo linandichotsa ine kukafika ku mtsinje waukulu ndiye ndipo iyo inali pafupi 11:30 usiku ndipo kukungovumba ndi chisanu ndipo ine ndinagwira chingwe cholizira ndipo ine ndinayesera kukoka ngalawayo ndipo iyo sinkakhoza kulira ndipo ine ndinayesa ndipo iyo sinkakhoza kulira ndipo ine ndinayeseranso kupita kutali mukukoka kwa maziko matiti pamusi panga basi ndipo ine ndinali kuyesera molimba kwenikweni ndipo ine ndinaganiza oh mayi awa ndiwo matero anga awa ndiwo ndipo ine ndinayesera molimba kwenikweni ndipo ine ndinati ambuye chonde musandilole ine kuti ndife imfa monga iyi ndipo ndinali kukoka ndipo ndinali kukoka ndipo icho chinabwerera kwa ine bwanji nanga gulu la zinyalala lija limene iwe unakana kupitako mwaona ine ndinayikanso dzanja langa pa ngalawayo ndipo ine ndinati mulungu ndichitileni chifundo ine musandilole ine kuti ndimusiye mwana wanga ndi mwana monga chonchi ndipo iwo ali uko akudwala chonde ndipo ine ndinapitirira kukoka basi monga choncho ndipo iyo sinali kuyamba ndipo ine ndimakhoza kumva mkokomo pamusi apo chifukwa ine maminiti pang'ono chabe ndipo oh ma izo zikanakhala izo ndipo ine ndinati ambuye ngati inu kuti mundikhulukire ine ine ndikulonjezani inu kuti ine ndidzachita chilichonse ndinagwada mu ngalawa iyo uko ndipo matalala akundimenya ine mu nkhope ine ndinati ine ndidzachita chilichonse chimene inu mukufuna kuti ine ndichite ndipo ine ndinakokanso ndipo iyo inayamba ndipo ine ndinapopera mafuta wonse pa iyo momwe ine ndikanathera ndipo potsiriza ndinafika ku gombe ndipo ine ndinabwerera mbuyo kuti ndikapeze galimoto yolondera ndipo ine ndinaganiza za panali wena ayiwo anati akuti boma lasesedwapo mkazi wanga ndi mwana ali mmenemu wana onse ndipo ine ndinauyamba wopita ku boma molimba monga ine ndinatera ndipo madzi anali kufika pafupi mapazi 15 kuya kwake konse podutsako ndipo panali ameja kumeneko ndipo ine ndinati ameja chachitika nchiyani kwa chipatala anali tsopano usati udandaule kodi iwe unali naye aliyense mkati mmenemo ine ndinati inde mkazi wanga wodwala ndi ana awiri iye anati iwo onse anatulukamo anati iwo ali mu galimoto yonyamula katundu ndipo iwo alunjika wopita ku Charlestown ine ndinathamanga ndinalowa mu ngalawa yanga ndi kapena kulowa mu galimoto yanga ndipo ngalawa yanga ili kumbuyo kwa iyo ndikuthamangira uko ndiyeno timitsinja tinali titabwera pafupi miles awiri ndi theka kapena atatu kutambalala kwake ndipo utali wa usiku wonse ine ndinayesera ku wena iwo anati galimoto yonyamula katundu inakokolola podzera pake kumeneko pa mlato chabwino ndinadzipeza ndekha nditasimidwa pa chilumba chaching'ono ndinakhalapo masiku atatu ine ndinali nayo ndayi yochuluka kuti ndiganize ngati aja anali zinyalala kapena ayi chikugunda basi mkazi wanga ali kuti potsiriza pamene ine ndinamupeza iye masiku pang'ono nditatha ine kuchokapo ndikuwoloka iye anali komwe ku Columbus Indiana molangulilamo mwa Baptist mmene iwo anali atapanga ngati chipatala zipinda zodwala pa machira pang'ono aboma ndipo ine ndinathamangira kwa iye molimba monga ine ndikanathera kuyesa kupeza kumene iye anali ndikuwa hope 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 ndipo ine ndinayang'ana ndipoapo iye anali atagona pa machira ndipo TB inali italowamo iye anakweza dzanja lake laling'ono lamwa mafupa ndipo iye anati bile ndipo ine ndinathamangira kwa iye ndipo ine ndinati hope wokondedwa iye anati ine ndikuoneka moopsa si choncho ine ndinati ayi wokondedwa iwe kuoneka bwinobwino kwa pafupi miyezi isanu ndi umodzi ife tinagwira ntchito ndi chilichonse chimene chinali mwa ife kuti tiyesere kupulumusa moyo wake koma iye anapitirira kutsikira ndi kutsikira tsiku lina ine ndinali pakulondera ndipo ine ndinali nditatsekula wairesi yanga ndipo ine ndinaganiza ine ndinawamva iwo akunena akuitana pa wairesi anati kwa William Branham akufunika kuchipatala mwamsanga mkazi wake akufa ine ndinathamanga kubwerera kuchipatala mwamsanga momwe ine ndikanathera ndinayatsa gesi lofira ndi lipenga ndikuyamba ndiyeno ine ndinafika kuchipatala ndipo ine ndinayima ndinathamangira mkati ndikubwera m'musi kupyola muchi chipatala ine ndinamona bwanawe wanga wang'ono amene ife tinkawedzera limozi ife tinkathamanga limozi ngati anyamata Samadeya Dr. Samadeya iye ali mmodzi amene masomphenya anadza osati kale litali ndipo anamuza iye za chipatala ndipo iye anati ngati aliyense akukayikira masomphenyawo ingomuyimbirani moti alipire iye inu mukufuna kuziwa za ngati iwo anali olondola kapena ayi ndipo kotero ndiye apa iye anabwera monga choncho ndipo iye anali nacho chipewa chake mdzanja lake iye anayang'ana pa ine ndipo iye anangoyamba kulira ndipo ine ndinathamangira kwa iye ndinaponya mikono yanga chomwe yangata iye iye anayika mikono yake mondiyangata ine anati bire iye akupita iye anati ine ndikupepesa ine ndachita zonse zimene ine ndikanakhoza kuchita ine ndakhala nawo akaswiri ndi chilichonse ine ndinati sam zedi iye sakupita anati eya iye akupita ndipo iye anati usati iwe upite mkatiumo bilo ndipo ine ndinati ine ndiyenera kupita mmenemo sam ndipo iye anati usati iwe uchite izo usatero chonde usatero ine ndinati ndilole ine ndipite mkati anati ine ndipita ndi iwe ine ndinati ayi iwe ukhale kunja kuno ine ndikufuna kukhala naye iye mumaminiti ake otsiriza anati iye ali chikomokere ine ndinayenda kupita muchipindamo ndipona mwino anali atakhalapo ndipo iye anali akulira chifukwa iye ndi hope anali limozi ku sukulu ndipo kotero ine ndinayang'anapo ndipo iye anayamba kulira anakweza manja ake mmwamba ndipo anayamba kuyendayenda ndipo ine ndinayang'anapo ndipo ndinamugwedeza iye apo iye anali iye anali atatsika kuchokera pafupi mapaundi 120 mpaka pafupi 71 ndipo ine ndinamugwedeza iye ndipo ngati ine ndikhala moyo kuti ndikhale wa zaka zana zakubadwa ine sindidzayiwala konse zimene zinachitika iye anatembenukapo ndipo maso akulu okongola abwino awo anayang'ana pa ine iye anamwetulira iye anati chifukwa chiyani iwe wandiitana ine kuti ndibwerere bire ine ndinati wokondedwa ine ndangotsala nako kuyang'ana ine ndimayenera kugwira ntchito ife tinali mkati mwangongole ndi mazana madola angongole ya dotolo ndipo wopanda choti nkubwezera nacho ndipo ine ndimayenera kugwira ntchito basi ndipo ine ndimamuona iye kawiri kapena katatu pa tsiku ndi usiku uliwonse ndiyeno pamene iye anali muchikhalidwe chimenecho ine ndinati iwe kutanthauza chiyani kukuyitana iwe kuti ubwerere iye anati bilo iwe walalikira za izo walangula za izo koma iwe ulibe lingaliro la chimene izo zili ine ndinati iwe ukulangula za chiyani iye anati kumwamba iye anati taona iye anati ine ndinali kuperekezedwa ku nyumba ndi wanthu ena amuna kapena akazi kapena china chake amene anali atavala mu zoyera ndipo iye anati ine ndinali modekha ndi mtendere anati mbalame zazikulu zokongola zikuluka kuchoka pa mtengo kupita pa mtengo iye anati usati uganize kuti ine ndili pambali pa ine mwini iye anati bile ine ndikuuza iwe cholakwitsa chathu iye anati khala pansi ine sindinatero ine ndinagwada pansi ndinatenga dzanja lake iye anati iwe kudziwa pamene kulakwitsa kwathu kuli ndipo ine ndinati yende wokoma mtima ine ndikudziwa iye anati ife sibwenzi titamvetsera kwa amayi anthu aja anali wolondola ndipo ine ndinati ine ndikudziwa izo iye anati undilonjeze ine ichi kuti iwe udzapita kwa anthu amene aja anati chifukwa iwo ali kulondola ndipo iye anati walele wana wanga monga choncho ndipo ine iye anati ine ndikufuna ndikuze iwe china chake iye anati ine ndikufa koma anati ndizo ine sindili ine sindikuopa kupita anati ndiko ndikokongola iye anati chinthu chokha ine ndikudana nazo kukusiya iwe bilo ndipo ine ndikudziwa iwe uli nawo ana awiri angono awa kuti uwalere iye anati undilonjeze ine kuti iwe sudzakhala wekha ndikuwasiya ana wanga kuti azikokedwa kuchokera ku chipilala kupita ku nsanamira icho chinali chinthu cha nzeru cha mayi wa zaka 20 ndi chimodzi zakubadwa ndipo ine ndinati ine sindingakoze kulonjeza izo hope iye anati chonde undilonjeze ine anati chinthu chimodzi chimene ine ndikufuna ndikuuze iwe anati iwe ukukumbukira mfutija ndine wopenga nazo basi mifuti ndipo iye anati iwe unkafuna kugula mfutija tsiku lija ndipo iwe unalibe ndalama zokwanira kuti ulipire mwatheka ine ndinati inde iye anati ine ndakhala ndikusunga ndalama zanga ma 5 tambala anga kuti ndiyese kukupangira iwe kulipira mwatheka kuja kwa mfutija iye anati tsopano pamene izi zitha ndipo iwe ukabwerera ku nyumba ukayang'ane pa matiresi kapena bedi lopinda pansi pa chiduswa cha pepala pamwambapo ndipo iwe ukapeza ndalama pamenepo iye anati undilonjeze ine kuti iwe ukagula mfutija inu simukudziwa momwe ine ndinamverera pamene ine ndinaona dola iyo ndi masenti 72 mbambo asanu mu ma 5 tambala ali pamenepo ine ndinagula mfutiyo ndipo iye anati iwe kukumbukira nthawi ija imene iwe unali kupita kumusi kwa tawuni kukandigulira ine peyala ya mastonken ndipo ife tinali kupita ku Fort Wayne ine ndinati inde ine ndinali nditabwera kuchokera kokaweza ndipo iye anati ife timayenera kupita ku Fort Wayne ine ndimayenera kukalalikira usiku umenewo ndipo iye anati iwe kudziwa ine ndinakuuza iwe pali mitundu iwiri yosiyana wina wotchedwa chiffon ndipo mchiyani winawo rayon ndikulondola uko rayon ndi chiffon chabwino aliwonse amene ali chiffon anali abwino kwambiri ndikulondola uko ndipo iye anati tsopano iwe unandigulira ine chiffon wina stailo ya thunthu inu mukudziwa kanthu aja kamene kali ndi kanthu kakang'ono kumbuyo kwa stonken pamwamba pake ndipo ine sindinali kudziwa kanthu za zovala za akazi kotero ine ndipo ine ndinali kupita kumusi munsewu ndikumanena chiffon 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 kuyesera kumaganizabe za chiffon 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 ina wakanati moni bile ine ndinati o moni moni chiffon 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 ndipo ine ndinafika pangodya ndipo ine ndinakumana nawo bambo spon iwanati hey bile kodi iwe ukudziwa kuti nsomba zikudyera tsopano chakumbali ya mlatho wotsiriza uja ine ndinati zedi mokwanira ndikulondola uko eya ine ndinaganiza tsopano pamene ine ndinawasiya iwo chinthu chija chinali chiyani ine ndayiwala iwo kotero Thelma Ford msungwana amene ine ndinkamudziwa ankagwira ntchito pa sitolo ya 10 cent ndipo ine ndinkadziwa kuti iwo amagulisa mastonkena akazi kumeneko kotero ine ndinapitako ine ndinati moni Thelma ndipo iye anati moni bile libwanji we hope ali bwanji ndipo ine ndinati ali ali bwino ine ndinati Thelma ine ndikufuna pair ya masokosi a Hope iye anati Hope sakufuna masokosi ndinati inde mama iye zeda kuwafuna anati iwe kutandauza masitonken ozeli ine ndinatero ndicho chimene iwo ali ine ndinaganiza ine ndasonyeza kale umbuli wanga ndipo iye anati ndi anthu ndi wanji amene iye akuwafuna ine ndinaganiza ine ndinati inu muli ndi anthu ndi wanji iye anati chabwino ife tili ndi rayon ine sindinkadziwa kusiyana kwake rayon chiffon iwo onse ankamveka mofanana iye ndinati ndiwo amene ine ndikuwafuna iye anati ine ndinati ndikonzere ine iwo stailo ya thundu ndipo iye ine ndalakwisa izo ndi chiyani ino ya thundu fashion fashion ya thundu ndipo kodi ine ndinati ndikonzere ine peyala ya iwo ndipo pamene iye anapita kukawapereka iwo kwa ine iwo anali kokha pafupi masenti makumi atatu masenti makumi awiri kapena masenti makumi atatu pafupi theka la mtengo chabwino ine ndinati ndipatseni ine mapeyala awiri a iwo mwaona ndipo ine ndinabwera kunyumba ndipo ine ndinati iwo kudziwa kondedwa ino akazi mmakayang'ana paliponse mtawuni kuti mupeze zochipa inu mukudziwa momwe iwe umafunira kukhala khwangwala ndipo ine ndinati koma apa yang'ana apa ine ndagula mapeyala awiri pa mtengo umene iwe umagulira nawo mpeyala imozi mwaona ine ndinati ouko uko ndikukhoza kwanga kwanga onani ine ndinati ine ndinati iwe kudziwa Thelma wandigulisa ine awo ine ndinati iye mwine wandilola ine kuti ndigule iwo pa theka la mtengo wake iye anati kodi iwe wagula a chiffon ine ndinati inde mama izo zonse zinkamveka mofanana kwa ine ine sindinkaziwa kuti apo panali kusiyana kulikonse ndipo iye anandiuza ine iye anati bile ine ndinaganiza zachilendo pamene iye anapita ku Fort Wayne iye amayenera kukagula pela ina ya mastonken iye anati ine ndinawapereka iwo kwa amayi ako anati iwo ndi a akazi achikulire anati ine ndikupepesa kuti ndinachita izo ndipo ine ndinati oh izo zili bwino wokondedwa ndipo iye anati tsopano usati ukhale wosakwatira ndipo iye anati iye sankadziwa kuti zimene zinalizoti zichitike mu maola pang'ono kuchokerapo ndipo ine ndinagwira manja ake wokondeka pamene angelo a mulungu anamutenga iye kupita naye ine ndinapita ku nyumba ine sindinadziwe choti ndichite ndipo ine ndinagona pansi usiku umenewo ndipo ine ndinamva ine ndikuganiza iyo inali mbewa yaing'ono inali mukabati yakale mmene ife tinali nawo mapepala ena mmenemo ndipo ine ndinatseka chitseko ndi phazi langa ndipo apo panapachikidwa pirikoti yake kuseri ndipo atagona uko mosungira maliro muja ndipo basi mwa pang'ono wina wake anandiitana ine anati bile ndipo anali mbale Frank Broy iye anati mwana wako akufa ine ndinati mwana wanga anati iyi nde Sharon Rose anati dok ali kumeneko tsopano ndipo anati iye ali ndi matenda a meningitis iye anawayamwira iwo kuchokera kwa amayi ake ndipo anati iye akufa ine ndinalowa mu galimoto yanga ndinapita ku mtunda uko ndipo apo iye anali kanthu kang'ono kokoma ndipo iwo anathamangira naye iye ku chipatala ine ndinapita kukamuona iye sama anabwera anati bile usati iwe upite mu chipinda icho iwe uyenera kuganizira za bile paulo anati uyu akufa ine ndinati dok ine ndiyenera kumuona mwana wanga iye anati ayi iwe sungakhoze kulowa mkati anati iye ali ndi meningitis bile ndipo iwe utengera izo kwa bile paulo ndipo ine ndinayembereza mpaka iye atatuluka ine sindikanakhoza upirira kumuona iye akufa ndipo amayi ake atagona pansi apo mwaosamalira mitembo ine ndikukuwuzani inu njira ya wochimwa ndi yovuta ndipo ine ndinapita ndinazembera pakhomo ndipo pamene samu anatuluka ndi anamwino ine ndinapita kumsi mu chipinda chapansi ndi kachipatala kakang'ono iye anali mu malo ayekha ndipo ntchentche zinali m'maso ake ang'ono ndipo iwo anali ndi chaching'ono chimene ife timachitcha chotchinga udzudzu kapena masikito ang'ono chapa maso ake ndipo iye amakhoza ndi kuphipha pang'ono mwendo wake waung'ono wonenepa unali kusundira mmwamba ndi pansi monga choncho ndipo manja ake ang'ono ndi kuphipha uko ndipo ine ndinayang'ana pa iye ndipo iye anali basi wamkulu mokwanira kukhala wokongola pafupi miyezi isanu ndi itatu yakubadwa ndipo amayi ake ankakonda kumukhazika iye panja apo atavala zangode zitatu zake inu mukudziwa mubwalo pamene ine ndibwera ndipo ine ndinkakhoza kuliza lipenga ndipo iye amakhoza kumapita gugugugu kufikira kwa ine inu mukudziwa ndipo apo panagona wokondedwa wanga kumwalira ine ndinayang'ana pansi kwa iye ndipo ine ndinati Sherry iwe ukuwadziwa adadi Iwe kwadziwa atati Sherry ndipo pamene iye anayang'ana iye anali kugulika kwambiri mpaka limodzi la maso ang'ono okongola a bluu awo linali litatembenuzika. Izo zinakhala ngati zing'ambe mtima wanga uchoke mwa ine. Ine ndinakwera pansi, ine ndinati Ambuye, ine ndachita chiyani? Kodi ine sindinalalikire uthenga pa ngodya za nsewu, ndachita chilichonse chimene ine ndimachidziwa kuchita kwake? Musati mundisungire zija monditsutsa ine, ine sindinawatcha anthu aja zinyalala. Anali iwo aja amene anawatcha anthu aja zinyalala. Ine ndinati, ine ndikupepesa kuti izo zonse zinachitika, mundikhululukire ine, musati mumutenge mwana wanga. Ndipo pamene ine ndinali kupemphera chinaoneka ngati chakuda ngati pepala kapena chinsalu chikubwera pansi. Ine ndinadziwa kuti iye anali atandikana ine. Tsono apo panali nthawi yovutitsitsa ndi yosautsitsa kwambiri ya moyo wanga. Pamene ine ndinauka ndikuyang'ana pa iye ndipo ine ndinaganiza Satana anayika mu malingaliro anga. Chabwino, iwe kudandauza molimba monga iwe walalikirira, ndi momwe iwe wakhalira moyo, ndipo tsopano pamene zikufika kwa mwana wako yemwe, iye akutembenuzira iwe pansi. Ndipo ine ndinati ndikokulondola, ngati iye sangakhoze kupulumusa mwana wanga, ndiye ine sindingakhoze. Ine ndinayima, ine sindinadziwe basi choti nkuchita. Ndiyeno ine ndinanena izi, ine ndinati Ambuye, inu munamupereka iye kwa ine ndipo inu mwamutenga iye lidalitsidwe dzina la Ambuye. Ngati inu mutanditenga ngakhale ine, ine ndidzakukondanibe inu. Ndipo ine ndinayika dzanja langa pa iye, ine ndinati adalitse iwe wapamtima wokondedwa. Adzati amafuna kukulera iwe, ndi mtima wanga wonse ine ndimafuna kukulera iwe. Ndikukulera iwe kuti uzikonda Ambuye. Koma angelo akubwera kudzakutenga iwe wokoma mtima. Adzati atengera thupi lako laling'ono kumunsi ndi kukaligoneka ilo pa mikono ya amayi, ine ndikakuyika iwe ndi iwo. Ndipo tsiku lina adzati adzakumana nawe iwe, iwe ukangoyembekezera chabe uko ndi amayi. Pamene amayi ake anali kumwalira, iye anati mawu otsiriza amene iwo ananena, iye anati Bill kakhale pa ntchito yake. Ine ndinati ine ndidza, iye anati ine ndinati ngati ine ndidzakhale pa ntchito yake pamene iye akudza, ine ndidzawatenga anawa ndikukakumana naye. Ngati ine sinditero, ine ndidzayikidwa pambali pako. Ndipo iwe upite ku mbali ya dzanja la manja ya chipata chachikulu. Ndipo pamene iwe kuti uwaone onse akulowamo, udzayime pamenepo ndipo udzayambe kukuwa Bill, Bill, Bill. Basi mofula monga iwe ungatere, ine ndidzakumana nawe iwe kumeneko. Ine ndinamutsotsona iye kusazikana. Ine ndili pa bwalo la nkhondo lero. Izo zakhala pafupifupi zaka makumi awiri zapitazo. Ine ndinapangana naye mkazi wanga, ine ndidzakakomana naye iye. Ndipo ine ndinatenga mwana wang'onoyo pamene iye anamwalira ndikumuyika iye pa mikono ya amayi ake. Ndipo ife tinamutengera iye kumanda. Ndipo ine ndinayima pamenepo kumumva mbale Smith mlaliki wa Methodist amene analalikira malirowo. Pulusa kupulusa ndi fumbi kufumbi. Ndipo ine ndinaganiza mtima kwa mtima. Apo iye anapita. Osati patali zitachitika izo, ine ndinamutengera bire uko mmawa wina, iye anali chabe mwana wang'ono ndithu, iye anali. Ndipo chifukwa iye amamatira ndi ine, ndipo ine ndimamatira kwa iye. Ine ndimayenera kukhala zonse bambo ndi mayi zonse kwa iye. Ine ndimatenga botolo lake laling'ono, ife sikanakhoza kukhala ndi moto usiku kuti tizitenthesera mkaka wake. Ndipo ine ndimaligoneka ilo pansi pa msana wanga monga chonchi, ndikufundisa iwo ndi kutenda kwa thupi langa. Ife tamamatirana limodzi ngati mabwanawe. Ndipo limodzi la masiku awa pamene ndidzachoka pa ntchitoyi, ine ndikufuna ndidzamupase iye mawu ndikunena, zipitirira patsogolo bire, iwo khale nawo iwo. Anthu ena madabwa chifukwa chimene ine ndimayenda naye iye nthawi zonse. Ine sindingamusiye iye. Iye wakwatira kumene, koma ine ndikukumbukira kuti iye anandiuza ine uzikhala naye iye. Ndipo tamamatira limodzi ngati mabwanawe. Ine ndikukumbukira ndikuyenda kuzungulira mtawoni, botolo pansi pa mkono wanga, iye amakhoza kulira. Usiku wina iye anali, ife tinali kuyenda ku bwalo la kuseri kumene basi, pamene iye ankayembekezera kubadwa kwake, iye ankabanika ndipo ine nsungwana chabe inu mukudziwa. Ndipo ine ndinkayenda mtsogolo ndi mbuyo kuchokera ku mtengo wangu kwa langwa ku bwalo la kuseri. Ndipo iye anali kulirira mayi yake. Ndipo ine ndinalibe amayi wina kuti ine ndimutengereko iye. Ndipo ine ndinamunyamula iye ine ndinkakhoza kunena wokondedwa ine ndinati iye anati adati alikuti amayi anga kodi inu munawayika iwo munthaka muja ayi wokondedwa iwo ali bwinobwino iwo ali mwamba umo kumwamba ndipo iye ananena china chake pamenepo chinakhala ngati chikanandipha ine madzulo amodzi. Iye anali kulira anali madzulo atali motchedwa ndipo ine ndinali nditamubereka iye pa msana wanga monga choncho kumamunyamula iye pa pewa ndikumamusitsita iye monga chonchi ndipo iye anali adadi chonde pitali mukawatenga amayi ndipo muwabwelese iwo kuno ndipo ine ndinali wokondedwa ine sindingakhoze kukawatenga amayi. Yesu anati chabwino mukamuuze Yesu kuti anditumizire ina amayi anga ine ndikuwafuna iwo ndipo ine ndinati chabwino wokondedwa ine ndiwe tidzapita kukawaona iwo nthawi ina ndipo iye anaima anati adadi ndipo ine ndinati inde anati ine ndinawaona amayi mwamba umo pa mtambo uwo mayi zinakhala ngati zindiphe ine. Ine ndinaganiza mayi ine ndawaona amayi mwamba umo pa mtambo ine ndinali pafupi kukomoka ine ndinakakumbatira kamwana kakang'onoko kuchifuwa monga choncho ndipo ndinangoweramitsa mutu wanga pansi ndinalowa mkati masiku adutsa ine sindimakhoza kuyiwala izi ine ndinayesa kugwira ntchito sindimakhoza kupita kunyumba sikunalinso kunyumba panonso ndipo ine ndimafuna kukhala ndinalibe kalikonse koma chabe mipando yakale yong'ambika koma inali china chake chimene iye ndi ine tinkasangalalira pa limodzi uko kunali kunyumba ndipo ine ndikukumbukira tsiku lina ine ndinali kuyesera kugwira ntchito yothandiza wanthu ine ndinali nditapita kukakonza nthambo yachiwiri yakale yamagesi inali kulendewera pansi iwo unali mmawa mulawirira kwenikweni ndipo ine ndinakwera mtanda uwu ndipo ine sindimakhoza kumuyiwala mwana uja ine ndinkakhoza kumuona mkazi wanga kupita koma kupita kwa mwana uja kanthu kakang'ono chabe ndipo ine ndinali pamenepo ndipo ine ndinali kuyimba papiri kutali uko panayima mtanda wakale wokukuluzika ndipo nthambo zoyamba zamagesi zimapita ku transformala ndipo zitatuluka mpaka ku inu mukudziwa nthambo zachiwiri ndipo ine ndinali nditapachikika pamwambapo pa izo ndipo ine ndinapezeka ndikuyang'ana ndipo dzuwa likutuluka kumbuyo kwanga ndipo apo manja anga atatambasuka ndipo chizindikiro cha mtanda uwo pa mbali ya phiri ine ndinaganiza inde anali machimo anga amene anamuyika iye pamenepo ine ndinati Sharon wokondedwa adati akufuna kukuona iwe moyipa kwambiri wokondedwa momwe ine ndikanafunira kukuyangata iwe mu mikono yanga kachiwiri iwe kanthu kakang'ono kokondeka ine ndinapezeka ndisalinso ine izo zinali patapita masabata ine ndinasolola magulovesi anga arabala panali mavoti 223 akuyenda pambali yanga kumene ine ndinasolola magulovesi anga arabala ine ndinati mulungu ine ndikudana nazo kuchita izi ine ndine wamantha koma shari adati akuona iwe ndi amayi mumaminiti pang'ono chabe ndinayamba kuvula magulovesi anga pa 223 izo zikanaswa bwanji iwo sukanakhala ngakhale ndi magazi konse otsalira mwa iwe ndipo kotero ine ndinayamba kukoka kuchosa magulovesi awo ndipo china chake chinachitika pamene ine ndinafika pozindikira ine ndinali nditakhala pa nthaka ndi manja anga ali mmwamba monga chonchi ku nkhope yanga ndikulira ilo linali chisomo cha mulungu kapena ine sibwenzi ndikuchitisa msonkhano wa machiriso kuno ine ndili wotsimikiza za izi anali iye akuteteza mphaso yake osati ine ine ndinawuyamba wakunyumba ine ndinasiya ndinayika zida zanga patali ndikubwerera ine ndinati ine ndikupita kunyumba ine ndinayamba kuzungulira panyumbapo ndipo ine ndinatenga makalata mnyumba inali kuzizirirapo ndipo ine ndinalowa mkati ndipo ndinali nacho chiminda chimodzi chaching'ono ine ndinali kugona pa machira ang'ono pamenepo ndipo chisanu chikubwera ndipo sitovu yakaleyo ine ndinatenga makalata ndipo ine ndinayang'ana mu makalata ndipo chinthu choyamba pamenepo chinali zosunga pang'ono za Christmas masenti 73 abiti Sharon Rose Branham apo izo zinali kubwereza kachiwiri ine ndinakhala woyang'anira nkhalango ine ndinapikira mmenemo ndipo ndinatenga mfuti yanga bastoli kutulusa kuchokera mthumba lake ine ndinati ambuye ine sindingakhoze kumapitirira chotero ndili kufa ndili kuzunzidwa kwambiri Ine ndinakokela kanyundo mbuyo pamfuti, kuyika iyo mwamba kumutu wanga, ndikugwada pamenepo pamachilawo muchipinda chandima icho. Ine ndinati, atate atu amene muli kumwamba, dzina lanu lemekezedwe, ufumu wanu uze, ufuna kwanu kuchitidwe. Ndipo pamene ine ndinayesa, ndipo ine ndinafinya cholizira mfuti icho, molimba monga ine ndikanatera. Ine ndinati, pansi pano monga ziri kumwamba, tipaseni ife lero chakudya chathu cha lero. Ndipo iyo sima kosa kuombera. Ndipo ine ndinaganiza, oh Mulungu, kodi inu mukungo ndi ng'amba-ng'amba, ine muziduswa, kodi ine ndachita chiyani, inu simukundilola ngakhale kuti ine ndife. Ndipo ine ndinaponyera mfutiyo pansi, ndipo iyo inalira ndikuombera kupyola muchipindacho. Ine ndinati, Mulungu, bwanji ine sindikufa ndikuchokamo muizo, ine sindingakhoze basi kupitirira, inu muyenera kuchita china chake kwa ine. Ndipo ine ndinagwira pamenepo ndikuyamba kulira pa bedi langa la ling'ono lonyansa lachikale apo. Ndipo ine ndiyenera kuti ndinapita kukagona. Ine sindikudziwa kaya ine ndinali ndidagona kapena chimene chinachitika. Ine ndaizonse ndakumba kukhala kumadzulo uko. Ine ndaizonse ndinkafuna zina zazipewa izo. Mabambo anga ankapunzisa akavalo mmasiku awo aunyamata, ndipo ine ndaizonse ndinkafuna chimozi chazipewa izi. Ndipo mbale Demos Shakarian anandigulira ine chimozi dzulo. Chimozi choyamba chimene ine ndili nacho, ndinakhala nacho, monga icho, zina za izo zipewa za mtundu wa za kumazulo. Ndipo ine ndinaganiza, ine ndinali kupita kupyola mminda, ndipo kuimba nyimbo ija. Pali gudumu pangolo yothyoka, chizindikiro pa munda wogulitsa. Ndipo pamene ine ndinali kupita motsatira, ine ndinazindikira ngolo yakale yokutidwa, monga chikuku chakale chakumunda, ndipo gudumu linali litathyoka. Chifukwa izo zinkaimira banja langa losweka. Ndipo pamene ine ndinafika choyandikira, ine ndinayangana, ndipo apo panayima msungwana wang'ono wapafupi zaka 20 zakubadwa, tsitsi loyera lopimba ndi maso a bulu atavala zoyera. Ine ndinayangana pa iye, ine ndinati, muli bwanji? Ndinapitirira. Iye anati, mone adadi. Ndipo ine ndinabwerera, ine ndinati, adadi bwanji? Ine ndinati, motana abiti, ungakhoze iwe, kodi ine ndingakhoze kukhala adadi ako pamene iwe uli wamkulu monga ine ndilili? Iye anati, adadi, inu simukudziwa basi kumene inu muli. Ndipo ine ndinati, iwe ukutandauza chiyani? Iye anati, kuno ndikumwamba. Anati, pa dziko lapansi ine ndinali Sharoni wanu wang'ono. Bwanji? Ine ndinati, wokondedwa, iwe unali chabe mwana wang'ono. Anati, adadi, ana ang'ono samakhala ana ang'ono kuno. Iwo ali achisavundi, iwo sakalamba konse kapena sakula konse. Ndipo ine ndinati, chabwino Sharon, wokondedwa iwe, ndiwe wokongola mkazi wang'ono. Iye anati, amayi akukuyembekezani inu. Ndipo ine ndinati, kuti. Iye anati, kuntunda kunyumba kwanu kwa sopano. Ndipo ine ndinati, kunyumba kwa tsopano? Ma Branham ndi amwenda njira, iwo alibe kunyumba, iwo basi. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine sindinakhalepo nako konse kunyumba kukondedwa. Iye anati, koma inu muli nayo imodzi kuno adati. Ine sindikutandauza kukhala mwana. Koma izo zili chabe zenizeni kwa ine. Pamene ine ndiyamba kuganiza za izo, izo zonse zimabwelera kachiwiri. Anati, inu muli nayo imodzi kuna adadi. Ine ndikudziwa kuti ine ndili nayo imodzi kumeneko. Tsiku lina ine ndidzapita kwa iyo. Iye anati, bile Paulo alikuti chimwene wanga. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndamusiya iye kwa akaza broi maminiti pang'ono chabe apitawo. Anati, amayi akufuna kukuonani inu. Ndipo ine ndinacheuka, ndipo ndinayang'ana. Ndipo uko kunali zinyumba zachifumu zazikulu. Ndipo ulemelero wa Mulungu kubwera pozungulira. Ndipo ine ndinamva kwayala ya angelo ikuimba kunyumba kwanga, kunyumba kokoma. Ine ndinayamba kutsatira mastepe, ndikuthamanga basi molimba monga ine ndikanakhozera. Ndipo pamene ine ndinafika kukomo, apo iye anayima atavala chovala choyera, tsitsi la kudayiro lalitali likugwera pansi kumbuyo kwake. Iye anakwezera mmamba mikono yake monga momwe iye ankachitira ndayizonse pamene ine ndinkafika ku nyumba wotopa kuchokera ku ntchito kapena china chake. Ine ndinamugwira iye pa dzanja, ndipo ine ndinati, wokondedwa, ine ndamuona Sharon kumusi uko. Ine ndinati, iye wapanga msungwana wokongola, si choncho iye? Iye anati, inde Bill. iye anati Bill kundikumbatira ine ndipo iye anati kungowazinga mapepa anga iye anayamba kundisisita ine iye anati siya kudandaula za ine ndi Sharon ine ndinati wokondedwa ine sindingathe kudziretsa izo iye anati tsopano Sharon ndi ine tiliko bwino kusiyana ndi momwe iwe ulili ndipo anati usati udandaulenso za ife konse kodi iwe undilonjeza ine ndipo ine ndinati Hope ine ndinati ine ndakhala wosungulumwa kwambiri kukufuna iwe ndipo mufuna Sharon ndipo Bile amakulilira iwe ndawi zonse ine ndinati ine sindikudziwa choti nkuchita naye iye ndipo iye anati izo zonse zikhala bwino Bill iye anati iwe ungondilonjeza ine kuti iwe sudandaulanso ndipo iye anati kodi iwe sukhala pansi ndipo ine ndinayangana pozungulira ndipo apo panali mpando waukulu kwambiri ndipo ine ndikukumbukira ine ndinayesera kugula mpando tsopano mukutseka ine ndinayesera kugula mpando nthawi ina ife tinali nayo chabe mpando iyo yachikale yachikale yapo khalira pamatabwa ya wamba ija kodi lakadzusa ife timayenera kuyigwirisa iyo ntchito mipando yokhayo imene ife tinali nayo ndipo ife timakonza kugula umodzi wa mipando iyo imene iwe umayika uko kuseri monga nendayiwala mtundu wake wa mpando wopumapo mophweka ndipo iyo imagulisira madola khumi asanu ndi awiri ndipo iwe umakonza kulipira madola atatu poyamba ndi kumapereka dola pa sabata ndipo ife tinapeza umozi ndipo o ine ndimabwera mkati ine ndimakonza kugwira ntchito tsiku lonse ndi kulalikira mpaka pakati pa usiku kuzungulira mmisewu ndi kulikonse kumene ine ndimakonza kukalalikira ndipo ine tsiku lina ine ndinakhala mguyo pa kulipira kwanga ife sitikanakonza kulipira izo ndipo zinapitirira tsiku ndi tsiku ndipo potsiriza tsiku ina iwo anabwera ndipo anadzatenga mpando wanga ndipo anautenga iwo usiku umenewo ine sindidzawuyiwala konse iye anali atandiphikira ine chitumbuwa cha cherry kanthu kakang'ono kakale kosauka iye ankadziwa kuti ine ndikanakhumudwa ndipo tidadya chakudya cha madzulo ine ndinati ndi chiyani chakukomera iwe usiku uno wokondedwa ndipo iye anati ine ndinawatenga anyamata oyandikana nafe kuti akakumbire iwe nyongolosi zokawezera kodi iwe sukuganiza kuti ife tiyenera kupita kumusi kumsinje kukaweza kanthawi pang'ono ndipo ine ndinati inde koma ndipo iye anayamba kulira ine ndinadziwa kuti panali china chake chitalakwika ine ndinali nalo lingaliro chifukwa iwo anali atatumiza kale chidziwitso kuti iwo akubwera kudzautenga iwo ndipo ife sitikanakhoza kukwanisa kulipira malipiro awo a dola pa sabata ife sitikanakhoza sitinachite sitikanakhoza kukwanisa izo iye anayika mikono yake pa ine ndipo ine ndinapita kuchitseko ndipo mpando wanga unali utapita iye anandiuza ine kumwamba uko iye anati iwe ukukumbukira mpando uja Bill ndipo ine ndinati inde wokondedwa ine ndikukumbukira iwo anati ndiyo chimene iwe unali ukuchiganizira sichoncho eya anati chabwino iwo sadzautenga uwu ndi wolipiriridwa iye anati khala pansi miniti chabe ine ndikufuna ndilangule kwa iwe ndipo ine ndinati wokondedwa ine sindikumvetsa izi ndipo iye anati ndilonjeze ine Bile ndilonjeze ine kuti iwe sudzadandaulanso iwe ukubwelera tsopano ndipo anati ndilonjeze ine kuti iwe sumadandaula ndipo ine ndinati ine sindingakhoze kuchita izo Hope ndipo basi pomwepo ine ndinasisimuka munali mdima muchipinda ine ndinayangana pozungulira ndipo ine ndinamvelera mkono wake pozungulira ine ine ndinati Hope kodi iwe uli muno muchipinda iye anayamba kundisisita ine iye anati kodi iwe undipangira lonjezo lija Bill ndilonjeze ine kuti iwe sukwatira sukhala kudandaulanso ine ndinati ine ndikukulonjeza iwe ndipo pamenepo ndiye iye anandisisita ine kawiri kapena katatu ndipo iye anapita ine ndinalumba ndipo ndinayasa getsi ndinayangana kulikonse iye anali atapita koma iye anali atachoka chabe mchipindamo iye sikuti wapita iye akadali moyobe iye anali mkhrisitu Bile ndi ine tinapita kumanda kuno nthawi ina pakale tidanyamula maluwa pang'ono amayi wake ndi mchemwali m'mawa chabe wa istala ndipo ife tinayima mwana wang'onoyo anayamba kulira iye anati adada amayi anga ali pansi apo ine ndinati ayi wokondedwa ayiwo sali pansi apo mchemwali sali pansi apo ifeti ndi manda otsekeredwa kuno koma kutali kutsidya kwa nyanja kuli manda otsekuka kumene Yesu anauka ndipo tsiku lina iye adzabwera iye adzamubweretsa mchemwe ali ndi amayi pamodzi naye iye. Ine ndili pa bwalo la nkhondo lero anzanga. Ine sindingakozeso kulangula zina. Ine.
God bless you. Let's bow our heads a minute.
Mulungu akudalitseni inu. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kwa miniti.
Oh Lord.
Oh Ambuye. Ndai zambira Ambuye ine ndikutsimikiza anthu samamvetsa. Pamene iwo amaganiza kuti zinthu izi zimabwera mopweka. Koma pali tsiku lalikulu limene likubwera pamene Yesu adzabwera ndipo zisoni zonse izi zidzapukutidwa kuchotsedwa. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti inu mutitandize ife kuti tikhale okonzeka ndipo lonjezo lotsiriza lija pamene ine ndinamupsopsona iye patsaya mauja limene ine ndinakomana naye iye uko tsiku lija. Ine ndikukhulupirira kuti iye adzakhala tayima pa nsanamira ija akufuula dzina langa. Ine ndakhala woona kwa lonjezo lija chiyambira Ambuye kuzungulira dziko mumalo a mitundu yonse kuyesera kubweretsa uthenga. Ndikuyamba kukalamba tsopano ndikutopa ine ndalema. Limodzi la masiku awa ine ndidzaseka Bible ili kwa nthawi yotsiriza. Ndipo Mulungu mundisunge ine wokhulupirika kwa lonjezo. Ikani chisomo chanu pondizinga ine Ambuye. Musandilole ine kuyangana pa zinthu za moyo uno koma kukhalira moyo zinthu zimene zili kutsidya. Mundithandize ine kuti ndikhale woona mtima. Ine sindikupempha bedi la maluwa azopweka. Aya Ambuye, pamene Kristu wanga anafapo pansi pakuzunzika ndi onse iwo anafa monga choncho, ine sindikupempha chinthu chopweka chilichonse. Mungondilola ine kukhala woona mtima Ambuye mwachoonadi. Mulole wanthu azindikonda ine kotero kuti ine ndikhoza kuwatsogolera iwo kwa inu. Ndipo tsiku lina pamene izo zonse zidzatha ndipo tidzasonganisidwa pozungulira pansi pa mitengo yobiriwira nthawi zonse. Ine ndikufuna ndidzamugwire iye padzanja ndikuyenda naye iye kuwaonesa anthu a Angelus Temple ndi ena onsewo. Iyo idzakhala nthawi yopambana ndiye. Ine ndikupemphera kuti zifundo zanu zikhale pa aliyense wa ife pano ndi iwo amene ali pano Ambuye, mwina iwo sakukudziwani konse inu. Ndipo mwina iwo ali nawo okondedwa awo ena kutsidya la nyanja kutaliko. Ngati iwo sanakwaniritsebe lonjezo lawo, mulole iwo achite izo tsopano Ambuye. Pamene ife mitu yathu titaweramitsa, ine ndikudabwa molangulilamo mokongola mwa mukulumu madzulo ano. Ndiyangata inu akuti Mbale Branham, ine ndikufuna kudzakumana nawo okondedwa anga inenso. Ine ndili nawo okondedwa ena basi kutsidya msinje kutaliko. Mwina inu munapanga lonjezo kuti inu mudzakomane nawo iwo. Mwina pamene inu munawauza amayi pitani bwino uko kumanda tsiku lija. Mwina pamene inu munamuuza mlongo wang'ono pitani bwino kapena dadi kapena yena ayiwo kumanda. Munalonjeza kuti mudzakomana nawo iwo ndipo inu simunapange kukonzekerakobe. Kodi inu simukuganiza kuti ndiyo nthawi yabwino tsopano kuti muchite izo? Pepani kusweka kwanga. Koma ma inu simukuzindikira nzanga. Inu simukudziwa chiyani nsembe yotani. Sindilo dondo komwe la mbiri ya moyo. Ndiyangala inu amene mukanafuna kudzuka ndikubwera kuno kupemphero. Ine ndikufuna kudzakomana nawo okondedwa anga. Imirani kuchoka kwa omvera ndipo mubwere kuno. Kodi inu ungachite izo? Ngati wina sanapangebe kukonzekera uko. Mulungu akudaliseni inu bwana. Ine ndikuona munthu wachikulire wachikuda kubwera, wena akubwera. Zisundeni nokha, inu mmakonde pamwambapo, ingosundirani chabe mukanjira. Kapena imani inu amene mukufuna kukumbukiridwa mumawu apemphero tsopano pompa. Ndi zimenezo, imirirani kumene pamapazi anu ndizo zabwino. Imirani paliponse na mene munga nene. Ine ndili nawa bambo kutsidia uko. Ine ndili nawa mai kapena wokondelwa kutsidia uko. Ine ndikufuna kupita kukawaona iwo. Ine ndikufuna kudzakomana nawo iwo muntendere. Kodi inu munga imirire imani chabe pamapazi anu paliponse mwaomvera. Imani pamapazi anu nenani ine ndikufuna kulandira. Mulungu akudaliseni ndona, Mulungu akudaliseni inu kumbuye uko, ndipo akudaliseni inu kumbuye uko. Ambuye akudaliseni inu apa bwana, ndiko kulondola. Mwamba mukonde, ambuye akudaliseni inu. Kozungulira konse paliponse imani pamapazi anu tsopano, kuti tikhale ndili ula pembero. Pamene mzimu woyera uli pano, ndipo ukusindira pa mitima yathu kuti kuti utiswe. Inu mukudziwa chimene mpingo ukusowa lero ndi kuswedwa. Ife tikusowa kupita ku nyumba ya owumba. Za Mulungu zopanga tokha zathu zokhuthala ndawi zina sizigwira bwino ntchito. Chimene ife tikusowa ndi kuswedwa kwachikale kulapa mu mitima yathu kusungunukira kwa Mulungu. Kuti awo ndi onse tsopano amene ali okonzeka kuti ayime. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ndiye kupemphero. O Ambuye, amene munamubweretsanso Yesu kuchokera kwa kufa kuti adzatilungamise tonse ife mwachikhulupiriro pokhulupirira. Ine ndikupembera Ambuye kuti awo amene ayima tsopano kumapazi awo kuti akulandireni inu. Ine ndikupembera kuti chikhululukiro chidzakhala kwa iwo. Ndipo o Ambuye, ine ndikupembera kuti iwo adzakulandireni inu ngati mpulumusi wawo ndi mfumu ndi wowakonda. Ndipo mwina iwo ali nawo amayi kapena abambo kapena wina wake kuwoloka nyanja chabe. Pali chinthu chimodzi zedi iwo ali naye mpulumutsi. Mulole iwo akhululukidwe za machimo awo. Ndikusaweruzika kwawo konse kufutidwe. Ndi miyoyo yawo ikhoze kutsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa. Ndipo iwo akhale mwa mtendere kuchokera pano mpaka na kenako. Ndipo tsiku lina la ulemerero pamene izo zonse zikhala zidatha, mulole ife tidzasonkhane ku nyumba yanu. Ndikukhala kumeneko ngati mabanja osasweka kukakomana nawo okondedwa athu amene akuyembekezera kumbali ina. Izi ife tikupereka iwo kwa inu. Kuti inu mumusamalire iye mu mtendere wangwiro amene mtima wake wakhala pa iye. Perekani izo Ambuye pamene ife tikuwapereka iwo kwa inu mu dzina la mwana wanu Ambuye Yesu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikutsimikiza kugwira ntchito akuona pamene inu mwayimapo, ndipo iwo akhala nanu inu kumene mu maminiti pang'ono. Ndipo tsopano kwa iwo amene ati alandire makadi a pemphero, Bile ali kuti jini ndi leo, iwo ali kumbuyoko, iwo ali pano kuti akupatseni inu makadi a pemphero mu maminiti pang'ono chabe. Mbale abalalitsa omvera mwapemphero, ndipo makadi a pemphero aperekedwa. Ife tidzabwerera kuno mkanthawi pang'ono chabe kudzapempherera odwala. Chabwino, mbale.